Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
So kitu nataka nini?
Yeah.
Hii time kiambo mjifiche. Mm. At what point does your grandmother explain to you that you're at risk because of your tribe?
Bora tu tuombe tu isipate bro yako.
Mm.
Akaachilia mbili. Jua wase, ukiachilia kwa hewa hata hepa.
Mm.
Lazima uachilie hapo. Si akaachilia mbili. So wakazunguka sasa wakakuja wakaingia. Juu.
So ilikuwa interesting that nilikuwa sana na mse wa CCTV because wewe ni mse wa security, si ndio?
Yeah.
So as mtu wa security, of course, you want places to be secure.
Kabisa.
And you want people to feel like places are secure. So it was true. Interesting kwa sana na mse wa CCTV alafu kusikia akiniambia ati anaweza taka Nairobi tena. Na chicken it. Just what time you ilikuwa ni ODM, I think.
Ilikuwa ni ODM.
Ilikuwa ni ODM.
Sikuza the Pentagon.
Pentagon. Yeah, Pentagon. Kama wewe uko kwa Pentagon.
Ilikuwa sasa ODM. Kwa uko ODM. Ilikuwa,
kama uko ODM, unamalizwa. Hapo. Na si muafati kuvurugwa ama nini. Ilikuwa so bad that kichwa ilikuwa inakatwa, inadungwa kwa panga ama inadungwa kwa unaona kwa hiyo roadblock kuna kimti kilikuwa kinakuwa hapo kichwa imedungwa hapo juu.
Eko nene. Episode 669. Kusama like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
Na umodo tu enamodo etago. Brandon. Brandon nemodo wa CCTV. Ano gati ya?
Ah, mini kofiti.
Yeah. We nemodo wa CCTV, eh?
Yeah.
Ne weather bila.
Hai. Bwana analua karibu bwana. Nimepiga mpaka Versace.
Yeah.
Oh, Versace Moroma mate kai.
Yeah, ni Versace, yeah.
Eh, alafu deodorant and old spice captain.
So what's
going on?
Kitoto anyiti rada ni. Unzapatia jina lako full ni Brandon?
Yeah. Jina langu ni Kevin.
Yeah.
Brandon. Then niko na two last names.
Yes.
Kagumo is the official one, then Kamau is the unofficial one.
So you saw much you know msap mgani anabonga kijaka.
I'm in confused, nimesikia woke.
Yeah. So nataka to bonge your story. Na ni ukweli Brandon wagani msewa ku install CCTVs.
Yeah.
Yende alitu upgrade ya like our whole security infrastructure hapa.
True.
And this time yote of course tukini. Mimi najua siko najua tuna understand kijaka.
Uko najua
eh. Siko
na. Na mimi imagine mimi work na wajaka wote.
Yeah.
Mafundi wangu ni wajaka. Niko na wajaka wanne na wasapira wawili.
So sikuwa najua hivyo alafu of course nime joke your story ya CCTV because nilikuwa kwa twif flani alafu niliambiwa apparently watu install CCTVs manukaga jasho. Ila hili kitu installia atukua itetajia so nisikia hiyo ndio likuwa defense ati CCTV wasonuka. Uzileza. Okay, but sasa nataka tubongejua something like more complex, yes?
Yeah.
Because nataka tubongejua political tolerance. Because one thing juu yako ni, uli grow up wapi?
Born and raised in Kisumu.
Yeah.
Partly. Was raised in Kisumu for about close to 16 years.
16 years.
Yeah.
Alafu ukatoka Kisumu during the post-election violence.
Yeah.
So hii time yote ulikuwaga Kisumu. Hapa ndio sasa ulilan kijaka.
Kwa sasa nikaa tu venye ukizaliwa nai. Unajua sheng. Ukizaliwa South Sea unajua sheng ya South Sea. Ukizaliwa D unajua sheng ya D. So mimi nilizaliwa Kisumu, nikapata wasewa kibonga kijaka. So si huko tulikuwa unajua kijaka na Kiswahili, Kizungu tulifunziwa shule.
Okay. Alafu sasa nini? Najua ga wajaka wali grew up around areas za Wasapere. Walikuwa naitwa Mera. So wewe is there a slur that utumika na wajaka kwa Wasap? Apart from Okuyu na Jarabon. Kulikuwa na yote ingine ulikuwa naitwa?
Kuna Modo. Unajua time Modo.
Yeah.
Oh. Hadi hadi kuna best yangu fulani anaitwa Modo lakini na hiyo jina ile stick kutoka tukua wadogo. Sasa anaitwa. Sasa instead of Do ni Ndo, Mondo. So tunamuitanga Mondo mpaka sahi. But okay, unajua ukiwa kule nikaa wewe venye umejel na wase hapa, hii hapa to yako na cheki mko race zote.
Yes,
kuna
yes.
Wahindi, kuna Afrika, kuna Waislamu, kuna Wasomali.
Yes, yes.
So juu mmekaa nyinyi wote hapa, mmekuwa like a family.
Yes.
Mm. So amwezi juu, amwezi itanati, oh mwafati ule Mwarges, neighbor wangu Mwarges. Si juu namjua, utamwita tu na jina yake. Na hata mna blend mpaka unasahau huyu anakuanga Mwarges ama Mwindi.
Mm.
Yeah, so it's the same thing. Ukiwa Kisumu, hata unasahau weni. Cause unakuwa sasa una blend na traditions na njia za na culture za huko.
Mm.
Eh, unakuwa sawa wewe ni kaa tu mjaka.
Okay.
Eh.
So
me, funny enough, sorry kwa cut short.
Zizi.
Hata siku anajua mimi ni msapere.
Mm.
Acha nikuchekeshe.
Yeah.
Siku anajua kuna kitu kama msapere. Ni vile sasa umezaliwa huko, umeongea kijaka, umesikia, umeenda chuo. Mm. Watu ni wajaka wote, hakuna anything else.
Yes.
So hiyo ndo unajua. So mimi nilikuja kulearn later on in life that kumbe tunakuanga wa Kikuyu. Kumbe madha yangu ni mjaka, alikuwa mjaka. And my dad ni Mkikuyu. Hiyo nilikuja kujua baadaye. Mimi nilikuanga najua, unajua ukiwa mtoi, unaona two people your parents, mom na dad unajua. You don't even think about the race.
Yes.
The same thing. So jina mimi nilikuwa najuanga tu mimi nimeitwa Kagumo. Kagumo ni guka yangu. So, nimepewa tu jina ya guka. Sikuwa najua ati nimepewa jina ya kisapere ama nini.
Pewa jina ya Jaduong.
Jaduong.
Kwa Kagumo.
May he rest in peace, John.
Okay. And nataka to go back to your time, yes?
Yeah.
So, like, unajua, ulizaliwata hosi gani na uli grow up, like, which neighborhood in Kisumu?
Najua. Mm. Nilizaliwa Aga Khan Hospital.
Yes.
Ya Kisumu.
Mm.
Na mtaa ilikuwa inaitwa kwa kina Guka. Sasa huyo mwenye nimekuambia Kagumo, Guka aliendanga Kisumu kitambo.
Yeah, tutabonga juu yake.
Sasa akajenga akabuy land. Kuna market kwa Kisumu inaitwa Kibuye. Kibuye market. So Guka yangu alibuy land hapo katikati ya market. So I think hiyo time haikuwa prime vile. So but alibuy land hapo. So kubuy land hapo ndio kwa mtaa.
Nataka tufanye kitu weird.
Yeah.
Nataka turuke to 2007.
Yeah.
Alafu sasa ndio tu rewind.
Mm-hmm.
So
nimepata.
2007.
Yeah.
At what point do you realize you are Kikuyu?
Funny enough, nilikuwa nimeenda sleepover kwa besti yangu huyo Mondo mwenye nakwambia. Ako na bro yake anaitwa Mbogwa. So Mondo na Mbogwa tulikuwa tumeenda sleepover. So hiyo time tulikuwa tunapenda na mahora movies jo. Na unajua mtaa huwezi eka horror movie.
So uko hold?
Niko, naweza kumbuka. Nilikuwa about let me see. Nilikuwa around 13-14 hapo.
Okay.
So tumeenda kwa Mondo na Mbogwa. Si Mbogwa alikuwa
ni WhatsApp pia.
Au ni WhatsApp.
Na mnaongea lugha gani mkiwa pamoja?
Tunaongea tu kijaka. Si wote tunajua kijaka.
That's the weird thing. That's kitu nataka iland.
So you and Mbogwa and nani?
Yeah.
Mimi Mbogwa na Mondo.
Na Mondo mnaboga kijaka. Mondo.
Tunaboga kijaka. Okay. Tulikuwa na beshte wengi, kuna Davi, kuna nani. So nikaa hapa. Hapa ni mtaa kwetu.
Yes.
Kina Ian anaishi pale. Kina Mofo anaishi pale. Aya, Robo anaishi hapa nyuma. So tulikuwa mabesta au ni parents. And then watoi wa kina Ian, Robo na nani na Moaf. Wazaliwe. Sasa unajua huo kiza mtoi na hii ana the same time. Wanakuwa based automatically.
Yes.
So ni the same thing. So hapo around juu ilikuwa unajua wasapere venye wanakuanga. Okay, apparently nikuja kulan badaye. Penye kuna potential ya biz wanakuja na wanaitana.
Yes.
So tulikuwa masapere wengi. Wengine wanafanya kazi ya mbao nini. So that's how tukapata na mimi Mondo Mbogwa and some others. Wengine likuwa naitwa Devi. So kwa kina Mbogwa ilikuwa nyuma yetu. Then Mbogwa akaitwa na msee fulani best yake amwangalie nyumba. Cause huyo alikuwa kumbuka ni December.
Yes.
Huyo ametravel, ameenda Ocha. So hii keja imebaki so Mbogwa anafaa kumchungia.
Yeah.
Na umse ako na TV na ako na VCR. So kuna hii horror movie fulani ilikuwa ina trend sana hiyo time ilikuwa inaitwa ilikuwa inaitwaje? Not Walking Dead. Evil Dead.
Oh, Evil Dead, okay.
Yeah, so tulikuwa tumeenda kucheki Evil Dead. Hiyo wezi yeka mtaa. Mother tazua, shushua tazua. na yeye ataanza kusema tunaona mashetani sijui nini, so tukaenda huko tukapanga date. So tumewatch, tumekesha usiku mzima tukiwatch. So asubuhi tunaamshwa mbio mbio. But ukitoka nje, so unajua hiyo ilikuwa 26, si election inakuanga 27th?
Yes.
So hiyo ilikuwa, I think ilikuwa, no, it was 27th. Now hiyo siku election, the election ilifanyika mchana. So si tukenda sleep over usiku. So tukiamkia asubuhi, si hatujui hata mambo iko aje, juu hatu kuwatch news. So mimi nikaambia mbogu acha niende mtaa, juu nilikuwa nimeambia Shoshona nafaa kuenda kufika by 7. So si mimi nikarauka kufika. Sasa home kwetu ilikuwa gorofa. Guka yangu alijenga chini ni go down. Alafu first floor tuna stay hapo. Then juu ni rentals. So nikikam kwa stairs ya kupanda mtaa, kai hizi stairs hapa kwako, napata tumawe, mawe zimejaa. Nikajiuliza hizi mawe saa hii saa moja zimetoka wapi? Nikajiambia okay, kuna construction inaendelea juu. So nikafikiria maybe wale wasee wakipandisha ama wakijenga jenga, mawe zilimwagika hapa. Ah, sasa mimi nikaingia mtaa. Kufika hivi napata Shosha ametensa, ametoa machozi. Even aliniona akakuja akanishika akanihug. Akaanza kuniuliza ulikuwa wapi? Sijui nini. Nikamwambia Shosha, si nilikwambia jana naenda sleepover kwa Kinambogwa. Na ukakubali. Akasema oh, so apparently ndio nikapewa story sasa. Wasee walikam
usiku.
Si usiku, asubuhi. So si unakumbuka stima ilipotea usiku? Hapo ndio asubuhi kufika. Raila ako chini, Kibaki ako juu. Sasa kumbe wasee walikam jo. Wasee kukam, wakarusha mama akaanza kuzua. So maneiba, kuna neiba tulikuwa tumerentishia timber yard. Walikuwa wameka timber yard, tumewarentishia kiwanja wameka timber yard. So maneiba jo ndio wakaanza kutuambia, wakaambia wasee watulie, hao ni wa huko, hao ni wajaka, nikawa wajaka wenzetu. Tusiwavuruge. So wale wasee wakatulia wakaishi. But sasa hizo commotion hapo ndio sasa ikaanza. So tukiwa home, so unajua tuko kwa gorofa. Hiyo time buildings haziko high rise sana. So ukiwa Kibuye unaweza ona vicinity ya town. So nikao kwa hapa South Sea unaweza ona town. Hivyo. So tukiwa pale tunaanza kuona moshi zimeanza kutoka town. Za taya, marisasi zimeanza kulipuka. Marisasi zimeanza kulipuka. So sasa hiyo KBC tu tunaangalia ilikuwa KTN. Tunaangalia Kibaki sijui nini. Taraka Nithi zikaachiliwa. Sindo Kibaki akashinda.
Yes.
Wasi wakachizi. Kumbe town pia wameshapata news. So ndio ikakuwa mbaya zaidi. Alafu unajua walipata makarao off guard. So kukuwa June December. So unajua wengine wameenda home nini makarao ni wachache. So wakalemea makarao, wakaingia masupa. So si tukiwa home unacheki mse amebeba kifridge jo. Mi sikuwa jua fridge inaweza bebwa na mse mmoja, niliona hiyo time. Mse amebeba fridge LG anakimbia. Mwingine amekam na okay, hiyo time nilikuja kujua baadaye kumbe zilikonga home theater. Mse ameiba home theater. Ana stima kwake. Alikuwa anaitwa Biko. Namkumbuka vizuri sana huyo Biko. So Biko ana stima kwake. Ameiba home theater hata ajui ni nini. So amekam kwa anko ya mine anaitwa Ken. Amekam ameambia Ken, niko na mraa hapa, si unipe hata dhao mbili. Na ujua ni home theater ya Sony. Home theater ya Sony, unacheki hizi Sony DZ. Hizi 950, 650.
Hakuna Sony ya dhao mbili basically, najua.
Yeah. But sasa msia ajui ni nini, najui. Aya, wengine wamendo wamengua zile ma TV za display. So yota time Nakumat ndo likuanga kusema. Wamengua TV za display Nakumat. Wamekuja kuweka, inaonyesha ile advert ya Nakumat. So you don't do anything. So yeah, wasi wakaiba looting asa hapo ndio ikaanza. So kuanza unajua super moja ikisha luti ikisha. Ikisha lutiwa.
Waliishi kisa.
Ikisha lutiwa. Sasa ina changamsha vijana. Watu wanaanza kuboil. So hivyo ndio ikaanza. Hiyo time taski siliko imeanza kuingia United Mall. Kuna mall flani bigi sana hapo Kisumu inaitwa United Mall.
United naijua. Yeah. United.
Yeah,
wako na bread yao.
Yeah, wako na, no, actually ilianza bread ndio ilitengeneza nini?
Mall, si ndio? Kuna hiyo bread inaitwa United.
So hiyo bread, hiyo bread sasa it's established in Kisumu. So huko ndio home of United. So wakatengeneza hiyo mall. So among the tenants walikuwa Taskis. Na hiyo time Taskis sawa, unajua wamekaa na mioto wanajaribu compete na Nakumat.
Yes.
taski sikaingiwa. Wakajaribu wale kumbe walikuwa wamejipa venye waliona na kumati imeingia, wakaleta security yao wakajipanga. Lakini sasa funny enough, sijui gari ilifikaje juu taku explain ya baadaye, but kuna gari ilikuja ikagonga msali ali drive pickup. So cheki hizi hizi mlango zinitangwaje roller shutter. Hizi mlango za kuvuruta hivi. Msali gonga juu ile washinda kubomoa. So msali nikaa msali hot wire pickup akakuja akagonga ile mlango
ifunguke.
So si venye ligonga si ikakunjika. So hapo ndo walipenya. So na unajua venye mall hukua. Maduka tu ni maglass nini. So ziko zinavunjwa tu na mawe. Msali anaingia boutique, anaingia akiwa amecharara anatoka na mavasachi. Haya, wakaingia super nini nini wakafanya mambo yao. Kuna super ilikuwa inaitwa pia format. Ilikuwa hiyo nayo ilikuwa hiyo ndio ilikuwa number 2. After Nakumat unaenda format. So Nakumat ikivunjwa after walikuwa satisfied wakaingia wapi? Format. So looting zikaanza. Bank nayo ilikuwa normal. Walijaribu kuingia KCB.
Wakashindwa.
Kenya waliona. Haya. So after that, sasa si tumepanic kejani, tunaona moshi, tunachekiwa. Unajua saa kibuye, ni kama town ikirobiwa, esto ya kwanza after taosi ni hapa, imita yako. So vitu zinapitia tu hapa mkicheki. So vitu ko zote ni nyi mnacheki. So hivo, tukafunga manyumba, nini nini. Sasa ni kupanic, ni kwanza kufikiria. But okay. So atu kupanic sana, tulikuwa tunajiconsole, unajua denial, eh?
Yes.
The stages of grief. So tulikuwa tunajiconsole, tunajiambia, unajua, hawa jaka, wakianza hivi, hawa vijana, huwa wanatulia after like 2 days, 3 days,
unaona? Yes, yes.
Because Kisumu see the first time riot ili happen.
Yeah,
so nahi. Unapata, you happen, wana riot, sijui mara nini, mara nini. Kifika jioni kesho kumetulia, tumerudi back to normal.
Sisi around this time ko wattage.
The same, 12, ilikuwa
13, 14.
Hiyo age, sikumbuki fiti. Ilikuwa 2-7.
Yes.
So, si sasa si tumetense. Tukaanza sasa kupiga masimu kwa majirani. Kuko aje huko, nini, sunajua unauliza rada.
Yes.
Majirani wetu mmoja akatupigia akatuambia wamekuja kwake. Wamevunja na wakabeba mambao. Wakaenda nazo wakabeba mataya za gari, yani kuharibu tu vitu. Mtu anacheki tu kitu valuable. So, ase wote. Sasa ujue tuko katikati au maneiba wako around sisi. Sasa nikaa wewe uko hapa, alafu unasikia pale kumevunjwa, huko kumevunjwa, huko kumevunjwa, kwa kina Mondo kumeingia, wamehama, wamehepa. So watu wanapiga tu masimu wanawaambia toke tokeni shosho yangu jia.
So hii time wakiambia watoke wanaambia toke juni wasaperi like has that message
sasa,
become clear like
target sasa imeanza kuwa wasaperi juu sasa after alitoka unajua tao wezi jua duka ni nani. So the next big place ni wapi? Ni penye tuko Kibuye Market.
Yes.
Na hii Kibuye Market wasaperi ndio walikuwa major players. Unanipata? So wameanza saa kukam kwa hizi mashops zetu. Jusasi washa rob town, makarao na washa jipanga.
Organize
wakaenda tao. So hizi maduka bigi bigi za Wahindi na nini, na hizo maki na United wamejipanga. So tao ni hot zone. Huko ilikuwa shoot to, cause shoot to kill order ilitoka.
Yes.
Ukipatana na anything ni unaekwa down. So si sasa next target ni sisi maraia wa kawaida. So wakaanza kukam kwa masapere. Na unajua si wanajua. Wamekaa huko, wanabaingi vitu huko Kibuye, wanajua hii ni duka ya Mkikuyu, hii ni ya Mjaka, hii ni ya Mkisi. So anyone mwenye si Mjaka ama si Mkale, hivo, mali yako inaenda hivo. Na tulikuwa tumejawa pale tribes mingi. Wasapere kuna wenye walikuwa natoka ngambali. Juu hiyo time ni December, wanakuja wana rent keja Kisumu, wanamwaga, msia amekaa na lori ana rent keja. So mchana akubizi, jioni anaenda kwa lojo. Unaona? So anafanya hivyo. So maybe unapata wasi wametoka Molo, wameleta mawaru na makabeji, wamemwaga hivyo. So kulikuwa na wasi wengi, hadi wa Kisii na nani?
Yes.
Wakaanza kuwa targeted. So unaanza kuona tu kunaenda hivi, inakuwa trend. So wasi sisi tuko katikati wasi wenye wako round, wameanza kuvamiwa. Sasa unajua si unaona chamwenzako ikinyolewa.
Chako
tia maji.
Yeah. So si tukaanza kujipanga, tunaanza kufikiria tunaenda wapi. Nikawa sahi msee aanze kukuambia ati uhame hapa hata uji utaenda wapi. So uko confused bado. Uji utapigia hii na hata ukumbuki kumbe hii ana nakonga na base.
Yes.
Uende ucrash kwake. So tukaongea na no a family friend akatupigia. Anaitwa Mama Caro. Tulikuwa friends sana mpaka yeye pia ni msapere. Na fani yeye ni msapere ameolewa na mzungu. Bwana yake pia wazazi wa bwana Mama Caro ni mzungu na muhindi. Unaona hiyo combination?
Oh, okay.
So ni wale wasa walienda Kisumu kitambo. Unajua Kisumu ilikuwa
Wahindi at some point.
Sasa wakapatana na mzungu. So those are the parents now to the bwana ya Mama Caro. So bwana ya Mama Caro ni cocktail ya mzungu na muhindi. Haya. Akawa msapere sasa. Huyu Mama Caro sasa na shosho yangu ni my friends kutoka wakwe wasichana.
Yes.
So unapata Juma Makaro pia kuna watu hii. Na kwanza tulikuwa na mtoyo Makaro fulani. Tulizaliwa the same. Sisi ni age mates. So tulikuwa mabeste sana ni ito Dan. So huyu Dan ni mweupe. Dan kutoka kwa sister zake wawili na Dan. Wote ni mweupe kama wazungu. Na sasa Dan alikuwa nasoma Aga Khan. Mi nasoma Mmemisha. But tulikuwa mabeste weekends. Sasa hiyo ndio ilikuwa ngabezi ya kuchill. Jua wanaishi huko Dunga Beach. So tulikuwa tunaenda kwao.
Dan pia anabonga kijaka na
yeye. Dan anabonga kijaka mbaya na ukimcheki. Wacha Dan. Baba Dan huyo mama huyo Baba Caro sasa Baba Dan. Huyo ni muhindi mzungu na ukisikia kibonga kijaka. Ai hata anakushinda. Eh, nakwambia yani life ni funny. So si tukabonga wakatupigia. Akaniambia eh, huko kwenye unaona kumewaka. Sasa ndiye akaambia show simu kuje mjifichie huko juu huko bado. Kuko chini ya maji, watu rada iko safi, mneza kama.
So, kitu nataka nini? Yeah. Hii time kiambo mjifiche. At what point does your grandmother explain to you that you're at risk because of your tribe?
There is no point.
Because you understand you're a child. When I understand. You're not only a child, but you're a child who's grown up akibonga kijaka.
Yeah, 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 yeah.
A child whose mother likuwa mjaka. But somehow now, you are not mjaka enough. Si ndio?
True.
Wewe sasa ni msaperi. Na since wewe ni msaperi, your life is at risk. At what point does that happen? Does that conversation ever happen?
It never happens. It's just
so
like
so you just figured it out for yourself.
You figure it out for yourself. Ni kama venye tulikuwa watu wewe unajua kuna zile talks zenye sasa tunaambia ngo tuongee na watu wetu. Mambo ya sex talk, mambo ya drugs na nini. Hizo time budako angekuambia mambo ya atisi juu siende udinyane. Hakuna. So it's the same thing. So una figure it out.
Yes.
So hakuna ati atakuambia tunapigwa juu sisi ni Wakikuyu. Wewe unajua vita imeamka. So hiyo ingine mtenda kuongea kama umetulia.
Yes.
So si Mama Caro akatupigia. So apparently Ken ni very social. Alikuwa na mabeshte. So hapo Kibuye kuna police station iko hapo karibu inaitwa Police Dog. So alikuwa na mabeshte wengi wa Police Dog. Hata OCS alikuwa beshte yake. Walikuwa kienda kukata, wako pamoja. Wakakuwa mabeshte hivyo. So tumeshindwa hadi tuko na gari lakini hii gari yetu hatuwezi tumia. Tulikuwa na kadatsa na hatuwezi tumia hii gari juu itachomwa. Kuna mahali pa kupita. Town kunajulikana. Hata si kujulikana. Kuna barricade.
Okay.
So ukienda pale kwa barricade unatoa ID. So apparently hivyo ndo tulisikia after tulifika Dunga. So wakipata barricade gari ikikamu unaonyesha na ID. Kama wewe si mjaka yako inaishia hapo. So kukakuwa kunoma. Sasa na ujue raia wamejam juu watu wameanza kuangushwa tao. So anything tu kidogo inawa trigger.
Yes.
So Ken akapigia OCS. OCS akakam na cruiser. So nakumbuka hiyo time by now watu washaiba, watu washaangushwa. So now ile kumetulia sasa, sio wameenda ku relax. Unasikia risasi moja mbili tatu from vicinity. Moshi bado inawaka. Alafu unajua moto ya tire usiku inaonekana anga vizuri sana from far. Alafu hiyo moshi ni conk. Tunaziona tu huko. Aya matia gas ziko kwa hewa nini. So Ken akakam katuambia amepata gari, ameongea na OCS. So amepata gari. So hii cruiser ilikuwa sisi wote tuwekwe kwa cruiser tupelekwe wapi? Kwa Mama Caro. So unatoka tu venye huko. Nikawa wewe sahi msia kama kuambia mwafu ni kubaya.
Yes.
Chomoka. hautaanza kubeba ati suitcase juu
yeah, yeah, yeah.
Wewe unatoka tu na simu yako na nguo umevaa
yeah, life first
mm. Na mbele kumbe that was the last time tulikuwa tu tukae kwa nyumba
mm.
That was the last time tulikuwa tuione hivi na macho
mm.
So nakumbuka hata tulikuwa tumefanya shopping juu tulikuwa na si ndo tulikuwa na host family gathering
mm.
Ya 31st tumefanya shopping aya kwa duka huko tulikuwa tumeweka order Coca-Cola huu funga December
mm.
So lazima uweke order yako yenye itakupeleka mpaka January
mm.
Tumemwaga trailer mzima ya soda tulikuwa distributors wa soda
yeah, yeah.
So tumemwaga trailer mzima ya soda tukafunga duka nini so duka ilikuwa very secure
mm.
So kuna ngori moja ilifanyika acha ni rudi back from mm. post election guka ya main kagumo sasa
mm.
Mathegi walikam so nakumbuka tuko Kisumu
tutarewind tu hapo ni yeah. Nataka tuanze na hii
mm.
Hii ya post election
yeah
alafu sasa tutarewind ndio watu wajue how your family ended up
yeah,
in
yeah,
Kisumu
yeah, yeah, yeah.
But ni poa sasa kwa nataka watu like what to understand the mm. how messed up
yeah
tribal politics inakuaga na but from mm. tribal politics mm. how messed up
mm.
political intolerance is najua
true
intolerance ni
mm.
logically this mm. is what should happen
mm.
Msapiri anafaa kuwa mm. anafaa kwenda Kisumu
mm.
naweze kuvote DCP
true.
Without fearing for his life mm. Jaka anafaa kuwa anaenda Nyeri
mm.
a vote for UDA
mm.
Na not ma ODM mm. two term tuseme
mm.
bila kuogopa mm. That's political tolerance that's
ebu.
Maturity that's maturity that's like this does not affect anything this is you
mm.
and but the fact waga tumeka hizi vitu kama umefanya hivi wewe ni mbaya kama umefanya hivi ni mbaya that's what translates to this nonsense
yeah.
Where we start attacking each other
mm.
So that's why nataka tuanze na hiyo alafu sasa tutarewind back to family yako grand budako vile aliishi huko for long yeah but
sasa the reason why I bring up your story
mm.
kuna kishimo kilichimbwa kejani
mm.
So nikaa venye wewe uko hapa juu
mm.
then unataka ku access studio lakini juu ya security na fear
mm.
utakangi kupitia wapi
nje
so oh. Unataka kuunda mlango hapa
mm.
So hiyo mlango ilikuwa imeanza kuchimbwa
mm.
So ilikuwa imeshachimbwa ilikuwa imebaki saa kujenga mlango na stairs
mm.
Aya, so si tukahepa, put a pin on hiyo shimo.
Okay.
Tukahepa,
mm.
So kuhepa tukaishia, tukiwa kwa rodi. Sasa si tuko nyuma, shosha yangu alikuwa mbigi, shosha yangu, hii kiti ya inge mtosha.
Mm.
Shosha yangu maybe akae kwa hii kiti na nipeke yake.
Mm.
So akakaa pale mbele. Si wengine wote tukakaa nyuma, tukafichwa. Alafu maafande, ni kufichwa
mm.
na kutoka tunatoka usiku kwa giza.
Mm.
Tulitoka around saa 5 hivi. Makarao wanakaa pale mbele. So, wawili wanakaa si kuna kwa cruiser kuna benches. Kwa hii Mariamu kuna bench moja na ingine. So, mm. karao wanakaa pale na hapa. Au wengine wanakaa kwa pickup wakiwa wameface inje. Ndiwa block msia kwa inje asione.
Nane ya kuna mtu wa mbebo.
Yeah.
Mm.
So, tukafika pale na ni mbio.
Mm.
Si ati kucruise. Ile ni kupeperushwa kamera.
Mm.
Na town. Kwanza hapo task space nakwambia. Tulikuwa tunafika mimi nasikia. Gari na inafanya hivi. But dae sana tumesettle,
mm.
nasikia sasa, walikuwa medhania, venye tulifika kwa makaro,
mm.
nikasikia kibonga.
Mm.
So walikuwa medhania, sisi watu hii tumedoze.
Mm.
Walikuwa nasema, oh, kumbe hizo vitu tulikuwa tunaruka.
Ni mwili.
Si mama, we ni mwili jo.
Mm.
Zase wameangusho.
Mm.
It was sad, mwafu.
Mm.
So venye tulifika huko, kakaribisho, but ata kudishi udishi.
Mm.
Mimi nafikiria manguo zangu za Christmas.
Unajua
time hiyo ndio vitu vinakuwa excite.
Yes,
manguo za Christmas
mm.
venye tutaenda siji wapi kujibamba mm. nini. Ah. But sasa life umekuja kwa mgeni. Unajua sasa ukiwa ugenini
mm.
sika home. Kudozi umekuja main convenience sawa si. Tumekaa nimekuambia size ya shosho yangu. Haizi dozi chini. Jua kidozi chini haizi amka.
Mm.
Lazima shisho yangu wako aneza dozi chini. Jukuwa muka, lazima mtamuamisha watu kaa wawili ama watatu.
Na ni mbigi kapsa.
Ni mbigi.
Mm.
So lazima apewe bed.
Mm.
Aya, uyu, hii nyumba ni two bedroom.
Mm.
Mm. Kumbuka uyu akona familia yake.
Mm.
Sisi tumekaa mtumewa inconvenience. So inabidi mina dan.
Uwame wakipia ni msapu?
ni msap ni mama Karo Saul alikuwa anakuambia
nani sasa na bwana yake eh nani ana protect nje ndio just in case the house is attacked.
Sasa unajua mama Karo pia hiyo penye walikuwa naishi au ni wamasapere wamekaa huko wamebai huko ilikuwa place yao wamebai sasa maneiba wanajua na kabisa so maneiba alikuwa na alafu baba Karo alikuwa anafanya United hiyo United bread alikuwa anafanya huko so hizi mamkate nini ma yani alikuwa anafanya charity sana hiyo saidia Dunga
okay.
So wasi waliwapenda sana
okay, okay,
so huko hata ulikuwa ukienda kuguza kwa mama Karo unaambiwa hapana huko hapana
okay okay
so tukaekwa pale si tukakaa saa mimi nimetume inconvenience wase unalala kitanda mlala wase watano ni 4x6 unaona umelala kipanga wezi uko comfortable mimi nauliza manzi tutaenda home lini shoshali niambia siku mbili hii ni siku ya nne jo na we thought things were going to get better unasikia wameanza saa kukaa hivi unajua saa Dunga kaushaenda Dunga Beach unapita tao unaingia east of flani into milimani after milimani unaingia Dunga Beach unapita Impala Park unaingia Dunga Beach so wasi wamerobuku kwingine wote hii milimani wanajiuliza acha tuende tusikia juu milimani ilikuwa posh nikaa kilimani ya nai wanataka kujua au wazungu na walami na wahindi na nani wanakuangana nini saa huku ndio juu huku kwengine kwa sisi others washavunja kila kitu keje yetu venye tu tulitoka hivi Ken wakasema wabaki ati wakichunga boma Ken ni anko yangu na my dad walibaki sawa si on the man of the house wachunge boma hata asubuhi ikufika wasisi walikuwa shakam kumbe walikuwa wamepanga hii usiku chini ya maji walikuwa wamepanga wakuje watuvamie usiku alafu jo wasi unaona hivi wasi wako na panga mpya jo wamekam wakitembea group kila mtu ako na panga mpya huwezi ona panga mzee ati yenye mzee ametoa kwake ni panga mpya nikae imebaiwa kwa hardware. Mamawe, Miss G mamawe zinatoka ngawapi?
Yeah.
Mwezi mwingine big. So kumbe apparently kuna politicians alikuwa anawasambaza hizo vitu. Sitaki kumtaja.
Yeah.
But alikuwa anasambaza hizo vitu. Anaita vijana, anawabaia, anawaambia wasaperi si wataki hapa. Kesho asubuhi kusikue na msaperi hata mmoja Kisumu. Order ishatoka. Utangoja. So amekaa pale. So venye Ken alitupeleka akarudi. Akatulia. Kumbe walikaa mara ya kwanza. Alafu wakapata buda yangu. Sasa buda yangu juu wamejuana sana. Waka. Awe nyi group enye likaa. Wanajua buda yangu.
Yeah.
Wakarudi.
Mm.
Wakamwambia lakini wewe. Hatukutaki tukikuja. Walimwambia. Walimpea warning. Tutakuja. Lakini tukikuja usikuwa hapa. Jue ni harifi yetu. Simzaya kachukulia tu kimzaa akaona hii kitu si bai kesho serikali kutakuwa kumetulia nini
yes
so si by time Ken amekuja asubuhi amepata budango ametense maswali kwa amekam but kila kitu iko sawa but kumbe wana retreat wakienda kuplot kaa kondoo unajua kondoo ikitaka kugonga urudi nyuma
narudi nyuma ndio ikitandike vizuri
tunakutandika mbaya sana haya manze chakule kaanza kusumbua. Kumbuka hizi vitu zote zimefanyika at once. Uja jipanga ujia tikunele, kuna violence ama nini. So kerome ikaanza kusumbua. Maduka ukumbuke zimefungwa, super zimerobiwa, utaenda kubayunga hapi. Adi hizo maduka ndogo ndogo walikuwa wanavunja, hizo za wholesale. Wanavunja, wanabeba vitu. Haya, chakule ikaanza kusumbua. So kia nakasema wacha niende pale kwa Karao, juu anapeangwa hizi relief food, juu sayo wako na mzae kwa nyumba. It's the following day now. Ande waba hizo relief food nini nini. Wakaenda. So wakitembea na makarao. Wakipiga patrol. Haka ingia base flani. Wakapata shamba ya skuma. Haka chuna. Haka kamnazo ndi wakadishi na mzae. Sisi huko penye tuko uzuri tu. Baba Karo. Anakuanga amejipanga. Hakona store. Saji wako United. Ye ubai vitu in bulk. Hizo ma cereals na nini. So kerome ilikuwa. Alafu lake iko tu pale. Ukitaka samaki unaenda unavua mnakuja kukula. So venye Ken alienda hizi malap. Ken kurudi. Anasikia buda yangu. Yani sauti, commotion. Unajua sana nika msea kamna huku nyuma. Asikia hapa ndani kuna nduru. Anasikia nduru. Walikuwa na OCS. OCS alikuwa na msindikiza sasa wakirudi. Anasikia nduru. Akajiuliza, si ni bro yangu, hiyo ni nduru ni familia, hiyo ni sauti ya bro yangu. na iko wapi? Iko home, home kwetu sasa juu kwa rooftop. Kumbe ni buda yangu jua wase walikam sasa venye walikuwa nasema.
Kumaliza sasa.
Mm. Si wanajua, juu nikawa walipiga survey wako na ako solo.
Mm.
Kajua security iko chi. So wamekam. Wamevunja nyumba, wameingia, wamembeba. Mm. Wamempeleka huko juu. Sasa wanampiga, wanataka kumada.
Mm.
Panga ilikuwa ishainuka.
Mm.
Eh? Ana sasa unajua unasikia akiwa akiplead.
Mm.
Kiana kaambia karao mzee bro yango atamadwa.
Mm.
OCS ya Karich akaachilia mbili papa.
Kwa hiyo
eh juu kwa target sasa.
Eh.
Sasa unajua nikao achilie kwa rooftop ujui nini itapata nani.
Mm.
Aliambia tu Ken bora tu tuombe tu isipate bro yako.
Mm.
Akaachilia mbili juu wase ukiachilia kwa hewa hata hepa.
Mm.
Lazima uachilie hapo. Si akaachilia mbili. So wakazunguka sasa wakakuja wakaingia.
Mm.
Juu venye waliachiliwa wase wakahepa.
Yeah.
Wakakuja wakapata mse mmoja aliangushwa.
Mm.
Budangu wako sawa. Hiyo ingine ilingia kwa ukuta.
Mm.
Wamshukisha.
Kwa sasa budako like alienda injuries. Seconds to death.
Kabisa.
Na injuries?
Alikuwa nazo.
Mm.
Eh, hizo za kupigwa, kukatwa kato, unajua kupiga bare na panga.
Yeah.
Eh, hizo mabare.
Wajaka waga wame specialize hiyo shit.
Hii nakuambia alafu.
Na napapiganga na yugati. Hiyo kitu na
embarrassing
mba sana.
Eh, kuchapa kofi na panga.
Hiyo kitu ni embarrassing. Juna waga. Juna kupiga hata simbigi, ni mdogo wako.
Mm.
So wapata waga ni
so good that haukatiki, sindio?
Haukatiki, lakini unasikia hiyo uchungu.
Chuma sasi, of course. Meno ita
unasikia uchungu.
Mm.
Eso budangu wako traumatized nini. Kuingia kejani, walivunja. Kumbe time wamempeleka hii group ingine ishaingia kejani.
Mm.
Wameiba vitu, wameishia. So venye wali dispasiwa si wakahepa. Keno wakasema, sasa hapa hatuwezi kaa.
Mm.
Si washajua tukua wi, yes. Kwa wili.
Mm.
So next itakuwa ni kutumada. So hao pia waka pigwa escort mpaka penye tulikuwa. Venye walifika tu hivi, hiyo jioni, wase waliingia mtaa. Sasa kumalizia.
Yes.
Zile vitu bigi, viti, vitanda, nini, manguo, mashopping. Aya, kumbuka ile mlango nilikuwa nakwambia? Walijaribu kuingia na, si unajua home chini ilikuwa go down. So ni hizi mlango bigi, hizi za go down, car gate.
Mm.
Walijaribu kuvunja, but hawakuweza.
Mm.
So wakapata access. Manze. Kwa honeypot. So deko pale crate 1000. Watu walikuwa naoga na soda.
Mm.
Kuoga literally. Unaona venye sasa hivi kina Kenyan Prince wanafanya na Hennessy hivo.
Mm. Yeah, kwa sasa ni kuwesta.
Yeah, ni kuwesta. Uwezi sasa utapeleka wapi.
Uwezi beba.
Na kupatikana nayo na evidence ni hivo. Unafungwa.
Mm.
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 Mm. So ni kuwesta tu kukunywa. Aya. Uzuri ganji liko imetoka.
Mm.
Lakini sezo vitu zingine zote makompyuta, kulikuwa na freezer big sana guka yangu alikuwa amebuy.
Mm.
Ya ice maker inatosha na kai room.
Mm.
Waka imagine hiyo freezer ni kama mita na hizo matuo tu.
Mm.
Wakaiharibu nini? Yaani kuharibu tu life ya
yes,
mse.
Yes.
So ile ndio iliwapea access. Na ukumbuke hiyo ndio stock yetu. Hiyo ndio kama juzi unajua hii soda umebuy na cash.
Mm.
Uuze, ndo upate. So, ile pesa yetu yote, savings, ziko pale.
Mm.
So, tukarudi zero. Shisho wangu alisikia tu hivo. Pressure ikapanda, mguzi kanza kufura, mkono, sijui nini, akuli, ma stress. Cause, iyo gorofa tu peke yake, na ujue ni gorofa ya ground floor, first na second, so third ndo ilikuwa inaendelea. Iyo gorofa alikuwa anatuambia ilimchukua 14 years kutengeneza. Hiyo mali ilimchukua 14 years kutengeneza.
Yes.
Na ikumaliza an hour.
Mm. So.
Iliisha ni less than an hour.
Nikuwa nataka tuanze na hiyo.
Yeah.
Naniza kwa wase. Kawa nashindwa wai. Niliruka.
Mm.
Sasa nataka tu rewind.
Yeah.
So nataka tu rewind to Grand Budako.
Mm.
Grand Budako ali move to Kisumu when? Like around which year? From what you know?
Siko sure.
Mm.
But Grand Budango alikuwa mzee.
Mm.
Alikuwa mzee wa 1930s huko.
Okay.
So, I think ni Itemi Independence.
Mm.
So after independence unajua saa kuko free wazungu wameishia.
Yes. Yes.
So ni kwenda ku explore kusikia hizi towns inasemaje. Unajua Mkiwa, so yeye alizaliwa Kiambu.
Mm.
So unajua Mkiwa huko mnasikianga Nairobi, mnasikianga Kisumu, Nakuru. Mm. So alikuwa na explore. Akatoka na black mamba yake Kiambu, Githongori. Kakanyaga, alafu hiyo time hii ende alinipea hii story. Hiyo time alikuwa analanga kwa Sisal Makonge. Nuna hizi gunia za waru zile zinakonga. Iya nuna zijua.
The woolen ones.
The woolen ones. Iya waru.
Iyo
sandio ilikuwa kaa pilo yake na bezi ya kulala. So, iyo ndani ameka hizo Sisal, then inje ni iyo gunia. Then hii Sisal bado ndiyo kaa suitcase yake. Iyo gunia yani. Ameweka kwa bike. Amekanyaga, amefika nai. Nai, sasa juu kwa na bike, ya likuwa specialist wa bike, kutengeneza ma bike.
Yes.
Fundi wa bike. Najua hiyo time bike zilikuwa mingi, hakukuwa na mandai. So kukamtao, likuwa think hapa Gikomba. Akitengeneza ma bike nini. So after that, akaamua sasa, ameboekana Nairobi. Anasikia, so wasi wakikamu, wanamwambia, so unajua story tu tao. Kuna place inaitwa Nakuru. Yo Nakuru inakuja sana, na iko na potential. Akaamuacha niende nione Nakuru inasemaje. Si akakanyaga bike yake.
Walitumia bike bado?
Eh.
Okay.
So unajua hiyo time hakuna gari, hakuna basi. Basi ni expe, unaona?
Yes.
Kulikuwa tu I think na Eldoret Express na Kenya bus.
Oh, so ni kuzaka na bike hiyo ni it's a long distance.
But sasa unajua kwao, hiyo ndo norm.
Yes.
Kaa wewe venye uko na gari saa hii in future maybe kutakuwa na kitu kingine faster than a car. Huyo msee yako na hiyo kitu faster than a car utakuwa unamwambia story ya gari anashangaa.
Gari gani
slow? Eh hivyo. Nikaa China. Tulikuwa natuambia ile train venye inakimbia.
Maglev.
Yeah. So si tuko excited na SGR au wanashangaa hii SGR ni gani? Yeah, so it's the same thing. So bike akafika Nakuru. Nax pia the same haikumbamba. So Nax pia akiwa pale base akasikia story ya place inaitwa Kisumu. Iko kwa lake. Sasa yeye hajaiona maji apart from hiyo Nakuru sasa. Kama acha niende nione ile lake inasemaje. Hivyo hivyo tu mpaka Kisumu. I think ilimchukua around 3 months kufika. Akafika Kisumu. So alitokea place inaitwa Ubunga. So wenye wanajua Kisumu wanajua Ubunga. Nishasikia
kwa Ubunga. Sijui kwa lego wanishaisikia.
Ubunga ni geto ingine Ngori. Ni he. Ubunga mzee kama hii ni
hivi ya kiele.
Ubunga zimeshikana
kwa ndele. This reporter wa NTV wa gana ka accent. Asi ya gatu yo area na ye.
Uko kusa.
Ubunga. Ate from Ubunga.
So Ubunga ni... Ubunga ni place ya nwe ukieza tokea. Wewe unamalizwa jo.
Wewe
unaosho tu hivyo. Kwanza na hizi ma iPhone zako. Haya. So akatokea Ubunga.
Yes.
So kutokea Ubunga, sasa alikuwa anapea hii story sasa hii story ya Ubunga ni continuation. Unajiona sana gadha jua yuko na gadha Kenya najua na stories nilipewa na Buddha na auntie ya mine. So auntie ya mine aliniambia alitokea anga Ubunga. Akona watu weusi. Unajua wajake yo time walikuwa weusi wa bigi wa bigi.
Melanin waga tuko nao. Inaga mchezo.
Sasa ukumbuke ametoka Kiambu. Wajayo na watu wamepiga tint hivo. Sasa amefika hapa wase ni wa bigi, wa refu. Wakona meno kubwa kubwa. Na ni weusi.
Yeah.
Alafu wavai nguo. So wakolpale kwa le kwa na ugadu ndethe.
Yeah.
Wakishoga. Wakishoga ndethe tu ni mashort tu. Alafu kujua wavai anything. Najua hizo era.
Yes.
Wanavaa kaptula. So akaingia mahali jua likuwa nywele imekuwa big sana. Unacheki hizo time on the road. Akamwacha niingie. Aliona kakinyozi I think. Akaingia kwa kinyozi kunyolewa. So si unajua sasa unauliza baba rada ya huku ni gani? Mimi ni mgeni nini nini. Wase walikuwa too friendly. So I think akaenda tu akaunda base hiyo yake ya bike nini nini. Akaenda ki upgrade. So akakuja akapata. So after kwa si unajua venye alikuwa na interest ya alikuwa anajua kuunda bike, akapata interest ya kuunda magari. So akaishia pale jua ya Kisumu, akaanza kujifunza hizo skills za akaanza mtu wa mkono kujifunza hizo ma skills. Gari hizo times unajua ni makapureta nini nini. Akakuwa fiti. So akaenda tu akigrow mpaka akapata gari yake. So kupata his first car akaanza biashara ya taxi. akaenda akigrow hivyo polepole, akigrowisha biz. Hii taksi akakuja akaacha. Hii taksi yenye alibai akaikata katikati. Ujua sapere ni nani? Akaikata katikati, so ikakuwa pickup. Ya single cab. So huku nyuma anabeba mzigo, huku mbele yeye anakaa na wife yake. So hiyo time alikuwa shapatana na shosho yangu, wife yake. So wanakaa Nairobi, wanabai vitu. Unajua time hakukuwa na maduka. So wanakaa, kulikuwa na masoko.
Okay, acha turiwani kidogo. Yeah. By time alikuwa anaenda anakuja Nakuru, anakuja Kisumu, yeye alikuwa shamarika lakini.
Hakuwa shamarika. Okay, alikuwa amemarika.
Yes, okay.
Alikuwa amemarika Kiambu. So shosho yangu ni second wife.
Oh, okay.
Alikuwa na first wife Kiambu.
Shosho yako ni kuvunja bomba.
My first wife ukapiti. Ukako le mwambia, let me go psycho.
But vanilla enough, I think those days were at least attitude haikuwa ni mvunja bomba.
Haikuwa
mvunja. The norm.
Okay. Ilikuwa sasa yeye ndiye alikuwa anakuja kurekebisha cause huku kulikuwa kumeharibika. So yeye akakuja ku soften up vitu. At least kumpea maisha fiti, kumpea maraha na nini. So in fact after alitoka Kiambu, alirudi like after aliingia Kisumu, alirudi Kiambu like not close, not more than 5 times. Mpaka siku yenye tulimzika, ndio tulimzika Kiambu tena. Hakuwa anapenda kwenda huko. Cause yeye venye alisettle na Kisumu ikambamba, akaingiana na hiyo base na miradi zikaivana, akabaki tu huko.
Okay.
Yeye pia akajua kijaka.
Na nini na wife wa kwanza aliwahi kuja Kisumu?
Alikuwa anakuja.
Oh, alikuwa anakuja.
So after alikuwa anakuja after hii nyumba big ilijengwa juu, alianza na nyumba ya mabati, akaenda aki upscale. Akajenga sasa hiyo ghorofa yenye nakwambia niliingiwa sasa. So alikuwa hadi amewajengea base yao.
Oh, hiyo so, family nyingine.
Kuna keja familia 1 na family 2.
Okay.
Wife so huyo alikuwa anakaa. So si shosho yangu nayo, acha nikurudishe saa kwa shosho yangu. Shosho yangu pia grandparents wake, no, parents wake walitoka Kiambu, wakaenda LD. Wakasettle LD. So kina shosho yangu wakazaliwa LD.
Oh, okay.
Unacheki. So LD ni home kwao. So shosho yangu pia akaamua aende explore Kisumu, juu LD na Kisumu ni close.
Oh, okay.
So the closest city,
yes,
kwa hiyo vicinity, hiyo Rift Valley na nini ni Kisumu. Kisumu hiyo time ndio ilikuwa big hiyo side.
Yes.
Alafu hii side ni Nairobi and then ukienda cross unaenda Mombasa. So kulikuwa na hizo tatu ndio zilikuwa like the big three. So shosho yangu si akaishia wapi? Kufika Kisumu si wakapatana, wakamarika, hizo optics sijui sana, but wakamarika. So walikuwa na camp, wanabai vitu huku tu kamkunji na wapi, wanajaza kwa ile pickup yao. Sasa hii tutaihitaji saloon pickup.
Makeshift.
So wanajaza kwa hiyo pickup yao. Wanapeleka mtaa, so wanapeleka Siaya, wanapeleka Homa Bay wapi, unaona? So ilikuwa inaokolea wase, walikuwa inaokolea wase sana cause unaona kitu kaa dawa hii mara moja panadol. Hazikuanga huko kwa villages. Juu dispensary hakuna. Wasi unapata ukiwa wasi walikuwa na dedi sana hiyo time.
Especially but, malaria.
Yeah. Kwanza kulikuwa na hii tablet ilikuwa inaitangwa aje?
Malaria
queen. Hizo zilituundia pesa. Zimetufikisha hapa. So unapata hizo ndo walikuwa napeleka. So jo hizo unabai tu huku wholesale unaenda unauza maybe 2-5 bobivo. So hiyo ndo ikawa growisha. So wakaanza kuingia into entrepreneurship kabisa. So Coca-Cola, kuna hii kampuni ikakaa ikajengwa Kisumu. Inaitwa Coca-Cola. So hiyo time Coca-Cola ilikuwa famous sana. Yaani easy soda.
Yes.
Hiyo time Pepsi I think ndio ilikuwa imeshika. Pepsi yakina Pepsi, Miranda.
Yes.
So Coca-Cola ikaingia market. Si sasa kukuja market si wanatafuta distributors. Guka yangu sasa yako na gari. Na anajua mtaa huko mashimo. Akaenda akaregister akakuwa distributor. Hiyo time unapigwa ukiwa distributor unapigwa stock, unapigwa territory na unapigwa mafriji. Akaingiza kwa ground nini nini. So aka grow. Akaanza na kaduka kadogo, aka grow mpaka akabuy place Kibuye. Aliona ni prime cause ni karibu na soko. Na Kisumu jua ni kali sana. So I think that's why Coca-Cola walienda Kisumu because of the jua, now you have to drink some cold beverages.
Yes.
So wakaenda huko, wakadistribute, wakajenga sasa Kisumu, Kibuye. So siyo land walibai, wakajenga nyumba ya mabati na duka na go down. So wana stock hapo, wanauza. Akaenda tu hivyo akigrow mpaka akajenga sana the house. So after hapo 204 now.
Was I describe you how? Because ilikuwa nasema ilikuwa chini ni go down,
alafu chini ni go down, alijenga chini go down, akajenga katikati yote ilikuwa saka hii igorofa yako, chini ni go down, alafu hii yote katikati ni keja yako, alafu juu ni rentals. Sasa from juu alikuwa na plan aike rentals. So ilikuwa hivyo. So akajenga, akafungua hiyo base, biashara ikashika. So alikuwa anaokolea community sana, wasi walikuwa nampenda. Unapata i time yote kuna wale wa mama, unajua sinakumbuka hiyo era ni ile sa kumeanza kuwa na currency nini, watu wanaanza kuingia kwa biashara sana, do imeanza kushika. So kuna wale wa mama wanajaribu at least kujua kufanya biashara, unaona, kutoka home. Unapata kuna wale widows, kuna wale vijana wana kazi. So alikuwa anafanya hivi, ukikuja ubonge na yeye na umwambie uko na kiwanja, anakupea, si unaona anga hizi kula hizi za red za Coca-Cola.
Yes,
anakupea hiyo kula. Alafu anakupea ice na anakupea soda crate ngapi? Crate moja. So utaenda ukigrowisha ukigrowisha network yako.
Yes.
So alikuwa anakupea na deni, akulipishi ile fridge ile kula, anakulipisha soda na crate.
Yes,
na chupa. Hiyo time I think crate ilikuwa around 200 bob if I'm not wrong. Ya hii soda ndogo, soda kubwa ilikuwa so tatu. So akikupea hizo ni Sunday, hii alikuwa anafanya Sunday peke yake. Juu Sunday ilikuwa siku ya soko.
Yes.
So unakujia asubuhi mapema, anakupea, ukiuza, ukimaliza hata kama ni saa 4 unamletea, unalipa na kupia ingine.
Yes.
So aligrowisha network hivyo sana. Wasi wakampenda juu alikuwa anaokolea watu vijana.
Yes.
So ilikuwa ikifika Sunday jioni, si zile wale wase wote wamebuy vitu, wamekam. So si wamerudisha do, wanarudisha do na zile crates zile empty. So si wase wote ni wengi, na wanataka kusaviwa at the same time. So kulikuwa kuna kungana line hapo kwetu. So there is this particular Sunday, kuna hiyo line. So si tuko kujua hii Sunday ilikuwa lively for some reason. Hiyo time gukango alikuwa msemi serious, alikuwa na mkanga forever. Mi tangu nizaliwe gukango alikuwa na mkanga 24. Anavurugana na kina mzae. Okay, mzae alikuwa kwake. Anavurugana na kina Ken. Juu Ken alikuwa anapenda kudoze. So anamvuruga
ndio. Ken ni anko yangu.
So yeah. Ken alikuwa last born wa guka. Kuna my dad, kuna auntie yangu anaitwa Njeri, then kuna Ken. So Ken alikuwa last born and the last son. So yes. Si budangu ni independent.
Yes.
Budangu wako na kwake. So me, okay, usishangae tulikuwa na kwetu. But sasa hao walikuwa bigi. Kina Ken na nani? So mimi ni venye nilizaliwa, shosho yangu na gugu yangu wakanipenda sana. So nikakuwa kama their last born son. So mimi nilikuwa naishingi kwake.
Yeah.
Na budangu wako kwao. So maybe once in a while mother akini miss, hiyo time mother alia daddy, akini miss, naenda wapi? Naenda home. Na pia au tulikuwa tunaonana cause busy ya guka ilikuwa hapa. Na mzae alikuwa na yadi yake ya mbao kama hapa hii chuo tresho. So tulikuwa tunaonana mchana, ama wananikujia shule, wananiacha kwa shosho, ama sapa tunakula pamoja, then wanaishia home. So gukangu alikuwa anaamka mapema. So this particular day alilala. Akaamka akachelewa kiasi. But aliamka ako na furaha nini. Mpaka shosho yangu, sasa shosho yangu alikuwa anachana. So kuna base inaitwa Kaloleni iko Kisumu. So Kaloleni kuna hao Arabu. So kuna besti yake alikuwa anaitwa Matoto. So ilikuwa ikifika Friday wanaenda kushikisha na Matoto. So alikuwa amekatiziana juu guka alikataa kumpatia gari na kumshikisha. So si yeye akajipanga, akaenda akashikisha, akanunua, kuna jamaa alikuwa anamuzianga gomba, akanunua kilo mbili. Unajua saa huko ununui yako ununua ya hawa si wote, akanunua kilo mbili na tools. Saa mimi nilikuwa na mwa company, mimi na shosho yangu tulikuwa tunaenda pamoja huko sana, kuchana, kukula pilau na kuwatch movie za Kihindi. So si sasa ile Sunday asubuhi kujaribu ku apologize, akasema leo nataka kuwapikia pilau. Shosho akatuma na nyama ya mbuzi nini. So ilikuwa tu home ilikuwa lively. So si yako pale juu anapika. So akipika ilikuwa around saa moja. Haikuwa mapema, haikuwa late sana, saa moja usiku. Tukasikia tu keje imetingika. But okay, gate ilikuwanga ikifungwa, hizo mlango za go down ilikuwa ina make some vibration. Lakini hii sasa ilikuwa na uzito sana. Tukashtuka, tukashanga, kwani ama kitu imeanguka huko down. So kuna mother alikuwa amekaa kututembelea, akaambiwa aende wapi, aende chini aangalie. Nini mbaya. Akiitanga mzaya, akimwambia afunge, akuje akule. Kwenda huko chini, umadha anapata watu wamelalishwa chini. Watu wote walikuwa wamekaa, wamelalishwa chini. Alafu, anasikia tu, gari inatoka, inaenda mbio. So umadha akafungwa mlango, akaenda.
Walipata kaa, the robbery
isha happen. So ile, kumbe ile bang, ilikuwa niridhe. Walikam na AK. So hasa walikam hivi. Si unakumbuka ile line nakwambia? Hasa walikam na Peugeot 504 sisi za hiyo gari. Wakashukisha crate mbili za soda. Wakapanga line kama tu wa maraia. So si tunadhania ni makasi, kumbe ni kudisguise. Wenye walifika pale mbele si waka withdraw. Mzae kuona wame withdraw akaanza kufunga. Na hii mlango kumbuka ni mlango big hizi za go down. Uwezi funga peke yako. Ilikuwa inafungwa na either usukume moja peke kwanza alafu kuja usukume hii ingine. So akijaribu ikamshinda. Si ule akaachilia. Na sasa hiyo alikuwa ashatoa oda ya kila mtu chi. Wenye walikuwa huko nyuma nyuma wakahepa. Sasa hao hapa mbele uwezi hepa. Kuna ma accountants walikuwa huko ndani makashia wakalalishwa chini. So mzee venye alisikia kila mtu lala chini, si ile ku react, anaenda kufunga. Kaachilia. Kumbe kuachilia ikamdunga, ikampia, sikatokea nyuma. Ikaenda ikapiga wall. Ndio maana tukasikia ile vibration. Sasa si wakarob. Unakumbuka zile pepa za yellow? Zile kitambo. Kitambo tulikuwa tunabebanga. Hakukuwa na hizi uru bags. Kulikuwa na zile za yellow. Kulikuwa na yellow imechorwa kalenda. Hiyo yellow ilikuwa na sijui figure ya rhino ama.
Pia za green, nakumbuka.
Yellow ilikuwa the biggest.
Kulikuwa na kadogo ka black.
Ka black.
Alafu sasa kulikuwa na zingine big.
Kadogo ka black, alafu ka blue.
Yes.
Alafu ka green kalikuwa kakubwa kiasi, alafu yellow.
Ilikuwa big.
Yellow ilikuwa
the biggest. Yes. Alafu hard. Harder.
Yellow ilikuwa ka Nigerian bug saa hii. Then nyuma iko na kalenda. Mbele ilikuwa imechorwa I think ni rhino, but ilikuwa imechorwa the big five. So iyo pepa, walibeba pepa ngapi? Tatu, zimeshona. Kumbe venye, unajua saa, iyo time hakuna banka, hakuna Mpesa.
Ini 2004.
Ini 2004. So 2004, si hakuna Mpesa. So hawa sewa kikuja kurudisha nini, si wanaacha pesa hapa.
Hard cash.
Yes, malori zikienda kudistribute, zikirudi, si zinarudi na cash zineka hapa. Ndiyo sasa asubuhi, ujua hii ni Sunday, hakuna banki imefunguliwa. Sasa asubuhi, ndiyo, ndiyo pesa zinapelea kwa bank. Na bank zilikuwa ngazijuka mbili, kulikuwa tu na Barclays na Equity. Siko shua kaa kulikuwa na Coop, but I think kulikuwa na Coop pia. Yote Absa ilikuwa inaitwa Barclays, so tulikuwa tunatumia Absa. So asubuhi ilikuwa inapelekwa na gari. Mbio sana mapema inakashiwa out. So si akapigwa akasanya. So ule mother akikam aliona wakihepa wakiingia kwa gari wakigurumisha gari wakaishia. So si anatoka akiwa akorada juu umeshapata wasio melala. Ile unashtuka na chekirada ni gani? Akaona gukango amedoze. Si ni nduru sasa zianze. Reactions wasiye kureact. Anti yangu saa Ken na budangu hawayuko area. Ken ameenda rege. Rege ilikuwa Kasande. Budangu ako home. Humkwetu ni mbali. Asa Njeri akaenda. Hiyo time Njeri, funny enough, hiyo time Njeri alikuwa amemarika. Lakini hiyo time alikuwa ameitwa sapa. So hako mta. So akakimbia kwenda kutafuta gari wakakimbia sijui na nani fulani, siko sure about the details, but walienda kwa barabara. Yeah. At least nojue, ujue memory ni mbaya. Ukumbuki tuko na gari parking. Unaenda kutafuta gari wapi?
Sile kushtuka, shock.
So wameenda kutafuta gari kwa rodi, na rodi ni kama hii kona yako yenye una complain nyingi kila saa. Hapo ndio barabara iko. Si tuko hapa. Na wameacha Datsun wapi? Parking.
Wanazai drive kwa sababu mimi ni
manual. Jerry anajua ku drive.
Okay, okay.
But sasa akili ya load kuna gari. So ni ile kupanic.
Ajadedi
unaweza ona. Cuz Jerry alikuwa ananiambia, alikuwa anaona jaribu kuongea lakini haitoki. Damu ndio ilikuwa kibao. Damu ilikuwa imejaa hiyo base sana. So wakaenda, luckily wakapatana na mat fulani. Wakaikuja nao, wakambeba, wakampeleka Aga Khan. Kumepeleka Aga Khan, wakajaribu lakini ikashindikana. Kumbe ile bullet iliingia ikapierce a piece, just a small piece of the heart. So hiyo ndio ilimada. So fast forward, burial. So sisi tuko Kisumu. Sasa hapo ndio nilianza kujua sisi si wa Kisumu. Sisi ni wa Kiambu. So naona wakiplan, sioni wakisema wanabariguka wapi?
Kisumu.
Kisumu. Wana plan kumpeleka wapi? Home Kiambu. Kiambu. Kiambu alikuwa na lot of land.
Yes.
Aliziacha zote akakuja Kisumu. Kiambu kwako na like 15 acres and above za coffee. Na tu ploti, alikuwa na hadi ploti gedo hiyo time. But yako wapi? Kisumu. So jue huu ni mse ameka Kisumu, amemarika Kisumu, amezalia watoi wake Kisumu, biashara zake zote ziko established wapi? Kisumu.
Kuzendi kitu maybe ya tuko mention, maanko zako, anti yako, kila mtu munga kijaka ni
budangu, kama budangu, second born ni anti Njeri, Hadbon ni Ken. Au wote wamezaliwa Kisumu.
Na wakoroka kijaka mbaya.
Mbaya sana. In fact, budangu ukimcheki hivi, akibonga, hata uneza sema ni mjaka. Akibonga Kikuyu ni kama uneza sema ndia najifunza. The same to me. Mi kubonga hata ili nishinda, nikasema acha tu nisikie. So ukinibongesha Kisapere, mita kujibu tu na Kiswahili. Though, uwezi nisengenya.
Yeah.
But kijaka, musikia tu kija imetoka tu. Kwanza nipatane na wajaka. Naingia kwa Zen na Sawata nilikuwa Msapere. So tulikuwa wapi?
Tulikuwa hiyo party ya burial.
So burial, Kisumu sunajua wajaka na matanga. Ngoma ilileta Omega. Kumeshika, wase wameja.
Because Granbula kwa alikuwa napendwa.
Alikuwa napendwa. Yani adi apo home akukutosha space. Ikabidi tumeomba kwa maneiba wawili. Plots mbili ndio tuweke hema. Yani wasi walikuwa na shona. So wasi wana shona, wanakama, wanachangisha, nini. So akapele kwa mog. Tuka mtu wa mog. So ni viewing. Siku ya viewing, misi jayo na funeral bigi kaa hiyo. Ulikuwa nizadhania ni MP fulani ya mededi. Jukumbe, alikuwa napendwa. Alafu sikuwa na juu. Unajua saa, haezi kuambia. Msia kitenda wema, haezi kuambia ati nimesaidia ule, nimesaidia ule. Sawa sindo alikuwa na kama pole, wanatuambia, confession sasa. Guka alitusaidia. Alikuwa naitwa Paul. So hapo kwetu, hiyo gorofa yetu, ilikuwa imeandikwa Paul and Wanjiro. Paul sasa ni Guka, Wanjiro ni Shoshi.
Yes, yes.
So, hata duka ya sodi ilikuwa inaitwa Paul and Wanjiro. Kisumu ungesema tu, nipeleke kwa Paul and Wanjiro. Unaletwa mpaka home. I think wase wengi wanaijua.
Wale kwa comment.
Nakwambia.
Na zile za WhatsApp za the first two letters.
Come on, sons. Ulichekio skit.
Alafu kwanza nini? If you enroll, was he given a lieu of funeral? Ile like watu wakiona mwili walikuwa nalia. Kusajua kuna kwa kanao jaka ya
hiyo kulia sindo, ndio maana nimekuambia. Ndio maana nimekuambia Omega. Unajua Omega ni akina hiyo time full stop alikuwa Omega. Hata I think alikuja. Aki MC. No, kulikuwa kumejaa. Wasi walikuwa na kam kumechinjwa. Yaani unaweza dhania ni bash. Kumechinjwa ng'ombe, kuna chai, kuna keroma, wasi wanalia, walikuwa nalia. Kwanza siku ya kumtoa, sasa kumtoa ndio walete nini? Ndio nakwambia kulikuwa unaweza dhania ni politician amededi, ni MP fulani. Hiyo time akukua na magavana. So ametolewa, mimi sijeo na motoked big hivyo. Hata Raila alikuwa akikaa akikaa Kisumu, motoked haikui big hivyo. Gari zilikuwa karibu so. Najua ni 2004. Sasa apart from gari kuna hii rende sasa ya maraia. Unajua Kisumu, funny enough, tulikuwa na lori mbili. Sasa sijui mbona hii culture iko Kisumu sana. Msaki daddy. Kuna monas. Yaani wanaitishanga gari.
Yeah.
Wajai lori hapo nyuma wa kuchachisha. Na wamata, motorbikes na mabikes nini kuchachisha tu. So tulikuwa na lori za kuchachisha kaa tano. Zimejawa se, wanalia, wanalia. Tumezunguka Kisumu mzima, akaletwa za home. Kuletwa home, lazima akae pale. So, iyo culture pia ni funny. Nilikuja kuona ni different na kwa Wasapere.
Yes.
Wasapere unatolewa ngo mog, ukienda kuzikwa. Sindo hiyo?
Yes.
Yeah. But kwa Jaka, unasemaga service ikienda sana.
Eh, nasema anaanza kufanyia
anamwambia anaacha
hivi.
Anaanza kuwa warm.
Anaweza amka.
Michael ile. Hii imekaa sana.
Kwetu bukanga
ni straight. Actually ukienda more than matanga ikiwa more than maombolezi kwa more than 8 days.
Yeah.
Watu wanauliza kwani wako na watu wa majuu?
Eh.
Cause hao ndio
wamekaishwa sana.
Yeah. Ndio wakai prolong. Yeah, amekaa sana. Sana sana 1 week. Ikiwa 9 days.
Yeah.
Kuna either kulikuwa na matanga mengine wamalize wangoje nani? Priest amalizane na huko. Ama mko na watu wa majuu.
Ah. So,
how long did you mourn? Alimoni wa hizo 3 weeks
na kumbia. Tulipiga kwanza hizo 3 ilikuwa 2 weeks. Akiwa tu kwa mog, ngome ikichachishwa. So hii time kumbe ilikaa hivyo sana juu tunajaribu saa kuplan venye ataenda. Unajua saa body iko huku lazima ipelekwe mpaka Kiambu.
Yes.
So ni kuplan. So hii time ndio I think the first time mimi naenda ta Kiambu. So mwili imekaa pale home washa plan wakapata magari community ya mabeshte ishajiunda. Tumejua tunaenda magari ngapi. Zilikuwa gari kaa 10. Alafu na wale hizo ni shuttles. Alafu na wale sasa wa magari personal tumpeleke apumzike. So ule Kiambu kwa sha notifaiwa wakasema ni sawa. Mog ishatafutwa, yeye akitoka huko anapelekwa huko kwa mog. Kule kutolewa mog huku akakuja akapiga 2 days. No, si 2 days. Alitolewa moga asubuhi, akalala usiku mzima wasewa kiviu wa kimon. Sasa asubuhi mapema ilikuwa saa apelekwe. Na hizi ni zile enzi za pamba, si kama saa hii. Apelekwe wapi? Kiambu. So asubuhi tulitoka around saa 8.
Damn, yenye alifanywa alipatiwa Luo funeral.
Yo
ni Luo hiyo kulala kwa kwa bomu.
Alilala kwa bomu.
Damn, yeah.
Alilala. Ngombe ilichinjwa, ngoma ikachezwa, hiyo ni kawaida. So akapelekwa. So si kufika. Tena tunapata Kiambu kuna noma. Huwa ifu mwingine kumbe kuna dispute. So ilikuwa akifika apelekwe kwa mog, akuwe prepared vizuri juu unajua kitambo preservation I think haiko inakaa sana.
Yes, yes.
So akuwe prepared arudi shwe sasa Kiambu. So si tukifika venye washapelekwa kwa mog, si tumerudi sasa body imeenda peke yake na wase kadha. Si tumerudi sasa tukiingia sasa home Kiambu. Nashangaa huku ni wapi? Naona mamiti fulani fani fani ziko na vitu za kumbe naambiwa hizo ndio zinaitwa coffee. Naona niko green, kuna baridi. Si hata tukua tumebeba sweta, tumetoka huko, tumekuja huko.
Tuko ujakani kwa joto.
Kwanza nimeenda Githunguri.
Githunguri
kwanza ni huko juu.
Yeah.
Altitude ni higher.
Manze.
Yeah, yeah. This Njeve.
Huko ni kwa majani chai na coffee.
Yes.
Njeve imeshika. So kufika, tunaona commotion. Si, venye watu receive, ni ish. But kaingia tu kumbe kulikuwa na dispute but walisort. Walitusumbua mpaka tulirudi na body.
Unataka kazi kwa hapo? Unataka ziko wapi?
Jua lipotea.
Oh.
Eh.
So, alafu kwa nini hakuziko Lang'ata?
Hakuna Lang'ata.
Mm.
Si labda sasa cemetery za Kisumu.
Eh, because unajua reason nauliza ni wasapere mostly mtumiagi land yenu for kuzika. Mm. Haikuwa common sana although you itumia.
Mm.
But kuna kwa gani hiyo aspect ya watu wanazikwa Lang'ata, watu wengine wanazikwa.
Kwa sasa hiyo hiyo inafanyika, hiyo inafanyika kama ni tao.
Okay.
Sasa unaona si tulikuwa na home tao, tulikuwa na home Ushago Gedongori.
Mm.
So huko ni kwake.
Yes.
So huko ndiye angepelekwa. So Kenya inafanyika, shusha yangu alidedileta on batali ziko kwa hizo cemeteries. Because penye tuko ni plot, uwezi zikana kwa plot. So that's why unapelekwa kwa cemetery.
Okay.
So si tukarudi na body, jua tukuelewana. Shusha yangu na huyo shusha mwingine, hawakusikizana. So huyo alikuwa nataka sijui wa split, sijui nini, story mingi mingi tu. So tukarudi but wakaelewana, then tukarudi tena na body. Body nakwambia kukaangu alika karibu 1 month.
Yeah.
Kizungushwa tu. Tukarudi but tukamzika. So the second time hatukuenda convoy bigi sana.
Mm.
So pia ilikuwa controversial kiasi Kisumu.
Mm.
So but yeah, hiyo ndo the second time tena nilienda Kiambu. So after kuenda Kiambu tukarudi.
Is an campus, you understand?
Yeah.
So hii mara ya kwanza vile mli, by time natoka Kisumu ilikuwa how many weeks since death yake?
Ilikuwa like 2 weeks.
Alafu mkakuja huku tena mkaka another 2 weeks.
Tukakuja Kiambu.
Mm.
Si ndio tulienda venye alitolewa morgue tukaenda Kiambu the following morning.
Mm.
Tukafika Kiambu maybe midday hapo.
Mm.
Akapelekwa morgue as si tunaenda kukua received, tumechoka, tunapewa keroma na walipa kudozi. Kufika kule si ndio kumbe hawakuelewana au mashosho wawili.
Mm.
So venye hawakuelewana tukarudi Kisumu.
Wow.
Eh.
Madam kurudi na mwili this time. Mkacha mwili.
Eh, tukacha mwili hiyo mogi ya huko.
Okay.
Tukarudi.
Mm.
So kurudi kukakuwa na talks.
Mm.
Wakakuja wakasort. Ndiyo guka akakuja akazikwa. Okay. So ilika, okay, iliteka another 2 weeks.
Mm.
So you can call it a month.
Yes.
Mm. So after kuzikwa, tukatoka Kiambu.
Mm.
Tangu yo time 2 or 4, nimerudi Kiambu last year.
Mm.
Na nilikuwa narudi juu. Nikuwa nita kufunga tu hizo gaps. Nilirudi huko wacha last year kucheki tu grave yake iko aje.
Mm.
As in, sasa acceptance ilikuja last year.
Okay, lakini point ingine pia, ukibonga jua story za kureiziwa, you talk about your grandma a lot.
Yeah.
Alafu uli mention mother kwa alidedi. Your mom passed away when? Before
so,
your
mama alidedi before, alidedi 202.
Oh, 202. Nini so, happen?
Alishikuwa na cerebral malaria.
Yeah, yeah.
Ilifika point nikiwa mtoi akaanza kukanika chizi hadi mimi sasa nikilia ama nikinag, unajua sana madhe akikama nataka kukaa na yeye ananishautia na nikumbanisha, so kumbe
na affect brain
ilikuwa imeanza. Si hatu kwa tunajua, unajua hiyo time hakuna net, hakuna anything, hakuna Google. So akapelekwa hosi pata kasa kama kumaliza 1 week. Akadedi. So time ni mdogo jo. Mimi mdogo. Niko sijui class. Ilikuwa class 2. Mimi mdogo. Eh, mother ame daddy. Buddha nayo. Mimi nilikuwa close sana na mother than Buddha. But tulikuwa close lakini si ile sana kama mother. So hii relationship si strong. Aya Buddha pia hakuwa fit, alikuwa mse wa kukata nini hiyo time. So hapo ndio shosho yangu alinichukua na guka.
Okay, okay.
But pia hata madha yangu akiwa nilikungana kaka. Hata nilikuwa hadi na room yangu. So kwa shosho nilikuwa nimekaa most of the time than home. Kwetu penye budangu alikuwa amejenga.
Eko nene, so nimekuwa nikibonga na wasu wako US, najua? Na wasu wangu wako US jo, kama badu uja join LEMFI jo, nangoja nini? Make sure umetumia promo code Eko nene. But saizi, wacha nibonga na wasu wako Europe, na pia nibonga na wasu wako Brito. Usisahau kuwa join LEMFI na tumia promo code EKONENE so that on your first transaction ya 100 euros utabaki umepata 10 euros cashback. Na kama uko Britain, on your first transaction ya 100 pounds utabaki umepata 10 pounds cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka. Na usisahau kuwa bado ukiwa hizo ma area za majuu utabaki umepay your bills hapa. Kenya, tuseme unataka kulipia madhako internet ama unataka kumlipia stima, unaweza tumia paybill haraka haraka. Madha anaweza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo, anataka till, yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa lemfi, unabaki umechangamka haraka haraka. So baki umechangamka, fika lemfi, tumia promo code ikonene Janini. Lemfi ni international payments for everyone. Ikonene.
So,
na, kwa sababu kijiko ni zajua madha alikuwa nyakanye.
Eh, madha ni nyakano koroe.
Oh, nyakano.
Eh, okay. Nyakoroe. Hata oh, hii okay, hii December okay, tunaenda huko family gathering. Alikuwa eh alikuwa mama ameiva jo. Hadi nickname yake ilikuwa Toti.
Yeah, Toti. Toti cha mtu.
Toti. Sasa hiyo time ilikuwa ile wimbo ingine ya kina Gidi. Toti. Yengoga, yengoga. Eh, hiyo sasa. So eh, mother sasa si.
So yo yo kano kama tukipita
Ahero.
Same Ahero, uli ulinisho place inaitwa Ahero.
Ulinisho wa mchele,
place ya mchele,
place na kamwea.
Yeah. Tukitoka home kama nikienda.
Kisumu, unachiki Kisumu? Hata ile time tukitoka
yes, I think
kwa kina Zack, kuna kona fulani tulipiga ndio tuingia Kisumu.
Yes,
ile
yes,
kuna ki whatever. You send your Ahero. So even the rice ya huko inakuwa very soggy. It's a very
cold area flood. Swampy swampy sana.
Yes,
the area.
Yeah. So your place of flood. Hiyo ndio ile place ile mother serikali saidia. Yeah.
Oh, ng'ombe ameenda. Oh, huko.
Sasa after hapo ukishatoka Ahero sana ndio unaanza kuingia Kano. But hiyo yote ni tulisoma, tulisoma ilikuwa GHC.
Yeah.
Time hiyo ilikuwa GHC. Tulisoma Kano Plains.
Plains.
Plain lands kulikuwa na hiyo Kano sijui na gani. Na
Kano Plains. Yes.
Eh, Kano Plains. Sasa huko na kijaka ni Kano.
Kano. Okay.
Kano.
Yeah.
Si Kano, Kano. Eh.
Ni kuna mambo ya gajio kwa hiyo. Oh, si zuje za naye.
Una oh, Omondi.
Yeah. Oh, una, oh. Wakati tunaitumia very different.
Najua. Oh, unifanya hivyo.
Yes, yeah. Na check o na o zinakuwa gine. Zinakuwa gine. Zinakuwa different sana. Yes, zinakuwa like it's interesting. Oh, okay, okay. So even ndio nini oh motherly nini? Isa jo.
So turudi hiyo side ya mother.
Na mother kwa old by that time.
Alikuwa young because me wali ni have wakiwa young. Because sahi I'm in my 30s. Budangu wako in his 50s.
Mlikuwa watu wangapi?
Nilikuwa, mimi ndio nilikuwa firstborn. Then, mother hiyo time 202, alikuwa mezaa. Mto hii bro yangu alikuwa naitwa Denzel Washington. Na kwa mimi mother yangu alikuwa, hiyo time ndio Denzel alikuwa ameshika.
Denzel Washington come out, he's so confusing. That's right. Sisi ndio watu wa Denzel.
Sasa alikuwa Denzel Washington Macharia. Ama ni Macharia.
That was after the Oscars.
Yeah, after the, exactly. Yeah. And then mother alikuwa anapenda Denzel sana. So, hata movie tulikuwa na uchingiza Denzel, lakina Man on Fire. Sasa, kuna mimi, then kuna Denzel. So, venye mother alidedi, Denzel alikuwa young. Alikuwa, hata hakuwa amemaliza kunyonya. So ye pia alisakam the following month. Oh,
damn man, iza
manze. Hey, mi nilikuwa excited. Unajua saa hii miaka yote nimekuwa solo. Then I have a brother venye mother alikuwa na. So hii time nilikuwa naona mother ameanza ame relax. Unajua mother alikuwa mtu wa kujituma pia. That's why guka yangu alipenda mother yangu sana. Sana. Juu number one, buda yangu alikuwa mrui. Najua saa we ni rich kid nini.
Yeah.
So, alikuwa mrui, alisumbua guka sana.
Yes.
Msi alikuja kumtem ni madha angu. So, guka angu alikuwa napenda madha mbaya. Adi ali, yani walikuwa naokoleana. Alafu madha alikuwa, madha angu alikuwa very smart. She was, I think, alikuwa nasoma Sumbi Girls.
Oh, okay.
She was the top student in her time. In Kisumu.
Yes.
Alikuwa adi aende uni. Akaacha kuenda uni juu ya buda yangu. So madha yake huku hakuwa anampenda.
But
alikuwa amejam naye mbaya, wakahepa hadi walipanga almost a year wakienda kuelope. Juu alikuwa amekatazwa hii relationship. Alafu the fact that ni mjaka, huyu ni msapere. Hiyo time ilikuwa inaonekana ni kama ni taboo.
Combination utakuwa.
So but ili prosper anyway. Wakarudi, wakaitwa wakarudi. So after kurudi wakaongeleshwa wakakaishwa sasa pamoja. So buda akatulia akaanza kufocus. So mother, unaona hiyo United ulitaja, funny enough, mother alikuwa pia distributor wa United.
Okay.
Guka yangu akiwa kwa soda yako kwa mkate.
Afu hizo najua ni combination
water gun
pamoja. Unajua pale lunch time
soda gima kate.
Yeah, soda gima kate. Yeah.
Hata mkienda funky mna eh manzo uko na unaian kwenda funky juu ya soda na mkate.
Soda na mkate nusu.
Na ujue mkate mmoja mnagawana watu wanne. Mnashikanishwa moja, watu wanne. Moja watu wanne. Sasa hiyo umepelekwa museum.
Ukipata half na
unaifinya inakuwa kwanza zilikuanga buffalo by the way kukuwa na loaves sliced I mean
mama shari yako nimewa the other side kijana because he was the second boy of your dad ndio
yeah
yes because the first one is idea so ange nimewa idea huko
kano. Okay, sasa sijui unajua sasa sisi wote tumezaliwa, kumbuka sisi wote tumezaliwa wapi hadi budangu ajui culture za wapi.
Hiyo
culture so unaendelea. Hiyo culture unaongelea ni ya Kikuyu.
Okay. Unaona? Na yeye amekuwa Kisumu
all along. Yeye amekuwa Kisumu all along. Yeye pia ni kama mimi. So from generation, first generation ya buda yangu to mimi to sasa to mimi tumezaliwa Kisumu. So hizo culture I'm sure wajui.
Yes.
So yeye aliname tu ile jina inamwexcite akarusha machari hapo. Jii ya kwanza ilishakuwa mimi. So hii ya pili macharia, I think ilikuwa either anko yake, siko sure hapo, but nitakuja kumuuliza. Either ilikuwa bro ya guka. So after that, mother sasa si ni mashugli, mother pia na control huku, ako na distributorship, mpaka Muoroni ilikuwa, kutoka Kisumu mpaka Muoroni ilikuwa kwa mother. Na hiyo sasa, hiyo ni territory ya mother. Nao guka nao ni Nyanza mzima.
Yeah.
Distributors. So biashara imeshika, kameshika, mother wamebuy land, tumejenga. So after kujenga, si akapata boli ya pili. Hapo ndio hizo mashida zikaanza. So I think hata akiwa na boli ya Denzel, I think hapo ndio ilianza. After Liza hakuwa ikuwa fiti. So akapata hiyo nini kiasi.
Alafu
ilianza tu kimchezo. Ikakuwa serious. Hakuna hosi, anapelekwa hosi, hawapati anything.
Yes.
Cause hawajui ni nini, hawajui anatafuta nini. Hakuna hizo tests advance. Alipelekwa Mary Stops, ikakataa. Akarudishwa Russia. Russia at least akaanza kuwa fiti. But kumbe the last day yenye anakuwa fiti, amefurahia ni nini, kama sio ujua. Amefurahia, ameni hug. Tulikaa naye sana, ilikuwa Sunday. Tulikaa naye sana. Kutoka morning juu venye tulimpelekea breako mimi sikurudi, ali insist mimi nibaki na yeye. Tukabonga, nikasikia kudoze, nikadoze hapo kando yake. Shosho akaenda akapika, wakakuja. Remember nimekuambia walikuwa wanampenda sana.
Yes.
So kukam wakaongea, but nikasikia kwa background akisema hii kitu nikasikia kwa background akiambia Shosho, nichungie ukijana yangu.
Yule
alikuwa anajua buda venye yuko. So nichungie ukijana yangu. Okay, buda alikuwa fit. Si ati alikuwa mbaya.
Yeye anajua.
Alikuwa
anajua,
provide.
Alcoholism was a disease, anajua.
Mzee Joe. Alikuwa na provide buda yangu. School fees sikuwa ikosa, nilisoma top tier schools. Uniform sikuwa ikosa. Viatu buda yangu hata ndiye alinipea hii love ya viatu. Mimi napenda viatu sana. Mimi buy viatu hadi wife ako like, "Hey, tunakosa nanga juu ya viatu." Juu ya mimi nimebuy. Mimi nikiona hata kaa ni expire. Nita save ni buy hiyo viatu yenye napenda. Na viatu zangu zio shangwe tu hivyo. Kuna venye mimi najiosha viatu zangu. So buda ndiye alileta hiyo love. Juu alikuwa akichekia mzee yote, hoka yote ama aende apate na viatu kali, ananibaiia. Alikuwa amenipenda sana. Alafu kumbuka mimi ndio the first son, the only son, the first grandson. So love ilikuwa sana around me.
Na grandma, Jakanya.
Grandma ni mcute. Shosha yangu.
Si alikuwa mcute.
Saidi ya mother.
Kwa sema aligrow up
LD.
But ni msapere.
Wakakuja wakapatana na guka.
So nini kitu moja, na tutendele na hii story. There's something you said vile umebonga juu ya madhako. The first time I ever heard about this was Mtoi wa sister. My big sister. Alikuwa anaitwa Janet. And alikuwa na mtoi yake anaitwa Moses. The funny thing is we used to have one picture of Moses ile akitry kwa kutembea. Ndio mtu hii apparently alikuwa na chukia sana cause ilikuwa a teenage pregnancy, najua like sister big alipata get pregnant.
Yeah.
I think akiwa bado seko. Kwa kitambo it used to be some shit. So because of that my dad did not handle it well. So buda akajam. So the process akaenda pakishi na auntie yetu fulani. Alafu sasa umto hii inasemekanaga he started becoming sickly. And on the day and when he was sickly, like even when he was feeling well, he'd never allow you to touch his hair. Never. Kuguza nywele yake kumchana akwantaka. But on this specific day ile alipass away, apparently alienda kambia like aunt yangu, like nitengenezee nywele. Like nichane nywele. Akachanua nywele. Mchele kasama amechoka. Kaenda kalala, never woke up.
Na kuamka.
So that's one of the things nishaijua gaju ya death. Na kwa kibonga juu ya vile grand budako alikuwa ga serious. But on this one specific day
alikuwa amechangamka.
Alikuwa amechangamka. It's like we know but we don't know.
Yeah.
Does that make sense?
There's something that happens.
Signals zinaanza kutuma.
Like kufanya unusual that you never do on a normal day.
Yeah. Watu wengi because mother na buda alikuwa na kahosi sana. Walikuwa wamewa kahosi for long.
Yeah.
So unapata kwetu kulikuwa kumejaa cards because of trans, nini mtu wenu wako huko hamna time ya kwenda kumvisit tena transport. So sisi ndio tulikuwa au ndio tulikuwa naenda na get information. Then ona come kurile whatever the doctor said hata kama ni appointment imechangiwa. So ningesikia tu aliamka akasalimia watu leo amekula
na kulangi
kwa najua the following
ata
the following day
atakuwa
ina kuanga ni kama hiyo ni pale ni kama ni hiyo energy whatever.
I think tuaganayo alafu unabaki umeni
mwili na give up.
It's a very weird phenomenon. So na chiki umebongajia madhako like on that day vile lunch what
tulikula
all these things man. Like I've heard so many of these stories.
Do you know
tena ni shiski
like tulitoka si hosi mseu ni ufukuzwa visitor so ufukuzwa around 6 kulifika hivi kejani hata hatujamaliza kupika by 8 mimi nasikia shangu amepiga nduru akadedi unajua tumeachana naye 6 amepisho shangu amepiga nduru ati madhe amededi atotia yuko so ni kama mse
and it's messed up it's man after your death ndio fanyaga tuna realize life unajua ile kuna ngoma fulani I think yeah to share kwa ngoma nawe ile mso sema gati every time I question death the only answer is life. Unajua it's so messed up and the fact that you know but you don't know like things will happen that are not supposed to happen. So the same way vile yeye nimesema furayagi nikionaga vitu zina happen zisifai ku happen I always feel I think so, if I was to quote Juliani, Juliani sema gati vitu ni mbaya. Vitu ni mbaya sana mpaka vitu sikiwa poa unashindwa ni nini mbaya. You understand like so that's always at the back of my mind because I remember as a kid kuzumto hii alidedi nikiwa mto hii bado. So I think alidedi maybe 89. He didn't live for long. That story stayed with me. Kusinakumuka nikisikia wakisema ati yao mtu ya kwa nataka guzo nywele. Then kuna besti yangu fulani anaitua yuko US kuhizi. Sijuka nakumuka leni pati ya girl story. Boy anaitua Kenneth Buoga. And sijuka atachikia na kuoga masaiza Kansas. Kuna wansi na wali nishaisikia kakisema hiko nini. But imashaini pati ya story kama hiyo. A similar story of his family where someone never used to do something. And the day that they did it was the last day, or the day that they accepted that to happen. So it's a very weird phenomenon. But yeah, we continue living life and we continue pushing on. But kitu interesting na family yako, it's how complex it is. But apart from how complex it is, how it shows you how tribalism is bullshit. Na cheki, because the fact that wana raise you na wajaka, at the back of your mind ujui wewe ni msap.
Mimi sijui hata sijui.
Nisemwe kuna wajaka merizio na WhatsApp wale deep down ujui yao ni wajaka.
Very true.
But then politicians come there for 2 seconds and they make you wanaza hate
kukukwesha kufanya makushoniana.
Someone. Acheke. And dehumanize someone. And tuta nini
kuzi, unaona kenye mimi sipendi gashagwa. Let me just say. Because unaona hii Kenya anafanya ni incitement. Unaona? Ukishaanza hii, unajua 2-7 ilianzanga hivi. 2-7 ilianza hivi, literally. So unakumbuka? Kwanza tulianza na 2-7 tulianza na chungwa na nini kwanza ama tulianza na
referendum 2005.
Referendum si tulianza na chungwa na
banana.
Na banana kwanza. Pia hiyo ile hata hiyo time kulikuwa na vita Kisumu. Hizo si ndio time Rawa libai hama. Hama
tinga.
Tinga ikashika sana. So hizo incitement, nyimna incite watu, mna incite watu hapa. Unaenda kudozi kwako Karen ama huko kwake kuna itanguaje wa Munyoro. Umsiana rudi ghetto. Hata ana kiroma. Badala umsia kumbuke, kesho wacha niamke niende ni hustle. Nione venye watu wangu watenda shule, venye tutakula kwa hii nyumba. Umsia anafikiria venye nitakuja ni igonge muaf ile studio yake inakuanga na mali. Nigonge muaf si ni mjaka na mimi ni msapere. Acha nitumie hiyo opportunity nigonge muaf. Nitapata hizo makamera, hizo ma MacBooks na nini, niende niuze nipate do.
Kusoje tukidigress kidogo hata nikwambie hivi. History niliambia msee aoge na nimsee install CCTV. Nilisikia akisema ati nataka nizataka hiyo studio ibiwe tena. Niko zile za but the difference is
uko na ile kaya mic check.
So ilikuwa interesting that niliko sana na msewa CCTV because wewe ni msewa security, si ndio?
Yeah.
So as mtu wa security, of course, you want places to be secure.
Kabisa.
And you want people to feel like places are secure. So it was true. Interesting kwa sana na mse wa CCTV alafu kusikia akiniambia ati anaweza taka Nairobi yote tena. Na chiki and it's just one of those things where okay, maybe we are going at each other. Na ilikuwa kitu simple, ilikuwa tu your aspect ya hygiene. When I'm still working in the same industry and I've interacted with you and I never even felt about that. Wasona shindua why you brought it up. Nili bring up because umse for 2 years. Tulifanya interview 2 years ago, najua? Yeah,
ni kitambo. Nili have bringing it up. Go back.
Yes, he keeps bringing it up. I'm there like, alafu najua unachiki. Kwangu, I take it like a child who's throwing a tantrum.
Anapoke the bear.
Yes, so if you're a child throwing a tantrum, I'll do that and then. But I'd never wish anything on him.
Me,
the
only thing... Ati biashara yake yanguki.
Yeah, wase, kwa comments, waswali alika vitu interesting. Apparently, sijaisikia hii story. Ati Mkuru na Phil, washaipati anaga story. Yeah, how they got a deal because Phil was smelling nice.
Mpaka ili resurface juzi.
Yes.
Ati kwanza hata Mkuru alikuwa anasema si perfume expert na ni madam.
Yeah.
Ati I think it was Tom Ford. Ati aliingia tu hivi kwa room. Unajua fragrance fitu ukiingia pale, you piga keja yote.
Yeah.
Na ukitoka inabaki.
The same way Jay compliment watu, but majuzi tulikuwa na the news guy. The news guy ulishikia cologne. Like, it smelled, the room smells nice. You understand? There's nothing wrong with that. Yeah. And but kitu moja pia nimelearn through experience yote, if wasana zaniachia ni rant kidogo. One thing nimekama ku learn, a lot of people will support you until a certain level. Kuna levels people do not expect you to go past. And as soon as you go past those levels, you changed. Na ringa uko na kiburi,
you meet satisfaction.
So inakuwaga Jay-Z ndio alikuwaga na rhyme nyingine. People say I changed, like I worked this hard to stay the same. Acheki. So that there's that one thing, and then the other aspect inakuwaga, if your dreams don't scare you, then you're not dreaming big enough.
Very true.
So I still have dreams that scare me. Like I sit down and I'm like, damn. Like I remember my juzi, I kuna wase wengi sana wachi konini who think that I work a lot. When I look at Robby, wa Arsenal Fan TV, I feel like I'm lazy.
Ni mentionia Sunday.
I feel like I'm lazy. Robby works so much na kuwaga ridiculous. I'm there like, so I think kile Robby ufanya, discipline Robby ikonayo ni every day, at least 8 hours a day, he gives Arsenal Fan TV and Don't Robby Sports, DR Sports. 8 hours a day, 7 days a week. I don't do that. So I'm there thinking, kuna time kwa meka chini na fikiria na jambia, what if I was to do that? 56 hours. Where would I be?
mbali
sana. And I thought about it, I was there like, damn, there's an opportunity here. Mm. So now it's to crack the opportunity. Mm. I think that may happen. YouTube has changed algorithm. As soon as I end up check, YouTube algorithm has changed. So apparently, I don't know how it happens, but nowadays, mafano iko nini wale wana tuget ni wale ametutafuta. These the big channels are not being promoted, they are promoting small channels.
Small channels, yeah.
So it's something that YouTube is trying out with the algorithm. Mm. So, kuna hiyo aspect. And with that, it makes me think I have two small channels. Yes. So kuna Luthuli na kuna Mwafrika.
Mm.
And they're like, maybe it's time to start pushing stuff here kwa hizo. But you see, at the end of the day, it's this, you have this day and you have to decide how you're going to deal with this. True. And every time you think you're working hard, you look at other people who are working much harder. Like whatever Robbie does, say, nezataka kachini na ye wana ni muulize, nezataka kujua format yake. Obuda, Arsenal fan TV lianzaga kimchezo. And the reason why Robbie is hated a lot is because it's a black man who started all this thing.
Yeah.
White people had never seen that.
Mm-hmm.
And then yo kitu ika blow up. Like ilikamika. Boom. Then Robbie akafika like the level that amefika. So when I look at all this, you go there like there's an opportunity here. I don't know what where is it. And I don't know if it's going to work out. But mujiambia, what if I could do easy vitu zote? So like even going forward, like one of the things ile nataka to do, now maybe you're out there, nataka aziko nini to hire out mtu wa kubook interviews, because we need to do more interviews. Wasali bambika sana na lele interview ya terrorism. So we need to do, yes, we need to do such topics. Former terrorists, wase washai nini, we need to do more life. Ata
live ya juzi.
Yes.
Ilikuwa fiti sana.
Yes,
and in fact,
Okay.
Mini liipenda, and in fact, nilikuwa nimechoka, nimetoka job, but nikasema ibu wacha niipitie. Nilikuwa adhania, it will be just one of those boring interviews. Till the guy akaanza kubonga, nikasikia tu kumbe, nikijana, anabonga tu kaa sisi.
Yeah.
Kaa fano iko nini. And then, topics, okay, as much as tunabonga kaa home, ama kaa mabeshte, but zile topics mlikuwa mnarusha.
Yes.
Unachekiwa kitu affordable, I have an account nilifungua 2 years ago.
Ya boma yangu.
Ya boma yangu. Nikaeka Ruabe. Si walikuwa wanasema unaeka unafungua na Ruabe. Nikaenda nilikuwa nataka kubai nyumba Malindi. Sasa naangalia pale kuna swali nilikuwa nazo kalikali. Lakini sasa mimi nilipata live imeisha jo. Sasa mimi niliwatch rerun. Juu sasa unapata nimebai nataka kubai hiyo keja. Nikienda pale naona keja ni 1.2m. For a studio. So, hii 1.2m muli nisaidia sana kujua. Yani venye neza get hiyo keja. And then uchiki kenye robo ali suggest kutembea kuenda kwa ground.
Yes.
Itaokolea sana. So I think you can do that with the small channel.
Yes.
Muneza kuwa mkitua sasa. The small channel.
Kwa streets. On holiday. So I loved it.
Because nani, sasa nachiki everyone has their strength. Zaki na kuwa geyo. Like it's a bit too technical on the streets. How do you do this? How do you do that? So yes, we are planning to kufanya hiyo. And
nani alifanya hivyo? Neza mention.
Nani?
LNN.
Yes,
unaona alianza ku...
Yes.
Na visia ndia ameanza saa kugrow tena zaidi.
Yeah.
Wenye alitoka studio akaanza kuenda kwa ground. So I think you can... Think of something like that.
Tuna plan kudu vitu. And you see, with all this time, kuna mseta kwa mika pali, anasema, kusundisikia, like, kuna mafala, anasema, Mwafrika ame change. Mwafrika yuko na kiburi. Junwe kuambia ukaoge. Alafu, yu story ya kina feel siku wanajua. Because watu wajua, scent is so important. This is the one thing nezataka kuambia young men. Scent is so important.
Mimi
ukiingia kwa room and you have a foul smell. Umejiua, umeua points kama 50 kwako. Because people want you out as soon as possible.
Yeah.
They don't think ati mwanaume ni jasho. Mimi sikudanganyi, the first day we ever met, mimi na wewe. Kitu watu wajui ni vile studio ilikuwa robbed on the 12th, si ndio? So tuka announce, then on the 13th, hata wale ndungi on the 13th. So session ndungi on the 13th, tukiwa na Kazola. Yuta yu tulikuwa na
ulekarao.
So, kandungia kanyambeleke, mudi la CCTV, mudi la nini. Neza kam, nikuja, nikuchanwe like what to do next. Sindio? Unakuka kita, mbele ni sikuwa cool, niliwashido mseni gani.
Nani,
alafu, I don't know if you call me a second time, kwa kumbia we kuja tu. Cheki ngambia tu we kuja. We had not planned for him to kuja. Ukikuja, you didn't come knowing you'd get the job.
No, no, no. Me, I didn't even come. I didn't come to get a job.
Yes.
Ni vile niliona, okay. Mi niko kijani.
Yeah.
Umepata shida mwafu. Na najua naweza kusaidia kutatua shida. Unaona? Mi sikuwa naangalia do.
Yeah.
Nilikuwa nataka juu mimi ni fan wako. Na apart from that, hata msee yote, hata kwa neighborhood yangu.
Yes.
Kitu ikifanyika, msee ana neighbor, mimi kwangu nimeka CCTV. Neighbor anaka Mungu ananiambia, "Eh, niangalilie." Yes. Utakataa umuitishe do?
Azi.
Alafu tulienda thresho, tulienda wapi? Si walikuwa wanatupea footage.
Yeah. So nilikuwa na explain you asi. Yeah. So now I tell this guy, we kuja tu.
Yeah.
Si ndio?
Yeah.
And then what happens? Hiyo time kuna karawa kaniambia, let me off, nataka uangalie CCTV hapa, CCTV ya pale, CCTV ya pale. And then by that time alikuwa ame suspect gari fulani.
Yeah, yeah, yeah.
But it was a pro box, it was a white pro box. But nakumka nikiangalia footage, mimi kitu ya kwanza nilinotice, hey, kuna gari imepita hapa,
a
different color. Ikabaki imerejisa kwa mind yangu. But since karawa amesema ni pro box ya white, I left it at that. I didn't even argue with him. So now it happens that he told me go and check this place. Nikambua kuna mama mode watakuwa hapa lunchtime. They'll be free and we'll check.
Yeah.
Lunchtime I go there. Then what happens? This guy arrives kwa studio. Mi bado niko huko. Ule kuzni mode pia ndiye anadeal na CCTV. He can't deal with it. So in the process nikamwambia, I think uende nikikubonga nikakwambia niko hapa kwa chuo tunacheck CCTV.
Na ulikuwa unaongea na Ian, ulipigia Ian.
Yes.
Nikamwambia Ian akwambie kama una naweza kusaidia mahali kama mmekoma, cause nilikuwa na notice kwa hiyo conversation na umekatizika. Unaambia yeye anjua hujasaidika. So nikamwambia akwambie that kama umekwama naweza come juu sidi kwa cross naweza come tu ni kuokolea haraka haraka.
So umse ana show up, if you tell me which perfume you was wearing, I can't remember. And hata saizi ukiniambia kwa uko nayo, it's very low. But one thing you do not have, makwapa inoki. Na cheki. So with that, already I respect you because I know you can take care of your body, yourself.
Thank you.
You can take care of your hygiene. So hiyo time ukakam ukatusaidia nini, alafu nikakwambia niaje sasa tuende ile chuo ingine. So tukaenda naye kwa hiyo chuo. Tukaenda kwa hiyo chuo ndiye akaniambia si gari, si rangi, ni rangi ingine. And kumbuka ni mso security. So all of a sudden I'm like, this guy understands his ish. Na cheki. But the first impression that I had of you was I didn't even think of your scent because it did not come up. Scent comes up in only two situations.
Yeah.
Unanuka viba.
Ama unanuka vizuri.
Ama unanuka vizuri. But anything else in between is respected. Hakuna mtu ananotisigi, which is very good because it means you take care of yourself.
True.
Hakuna mtu amekuambia wear an expensive perfume. All we are saying is if you enter a room, ufai kunuka. Hakuna job in this world apart from construction.
True.
Where you are literally unabeba mamizigo and what, that unafakwa una stink. Na cheki. The minute una stink, numekuja kuni installia security.
Na nikuwa boma yako. Kwa space yako. That means
you can't take care. Who are you going to install this security? Are you going to Esther Pasaris? Kumbuka tukiwa mbiajua Esther Pasaris vila lichomeaga Freddy Milanya wa matata. Alimwambia Joshua ni matata. Ama Joshua inaleta utata. Let's take it. So, when you look at all these things and when then eventually unasikia watu anakuambia you changed. I'm like, I changed. I'm telling you things I wished I knew when I was in my 20s.
Yeah, 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 yeah.
Because in my 20s, I discovered deodorant in my 20s. Nikiwa kampo. Mi sikuwa najua gajua dio. Na sijua taka uboy anajua. Kuna boy fulani anaitwa Saimo. So Saimo alinenigi. I need to ask him. Saimo alikuwa kwa ile building ya Dusit. Tulikuwa tumeenda na ye. Yo building ya Dusit at some point. Did you ever go with you?
Yes, yes, yes.
Yes, so tulienda yo building ya Dusit.
There's
like
a finance company hapa.
Yes.
Yes.
So, so Saimo alikuwa kwa yo building ya Dusit. So, ye ndo nakunga tukiwa kampo. He used to be this guy, Dio, na Napoleon. Perfume. So he used to always like, kitu pita juo msana katu.
Hey, mnasikia, anawachi ya rufu.
But sasa, nini zinaitagwa nini? Perfume, nini? Dio tuko zita roll on. Because of that kathing.
Kathing.
That
the,
rolls.
The carol.
Yeah. So kuna hata ngoma nilifanyaga yiku nituwa nitakuwaji, itakuwaji, itakuwaji. Kwa one of the verses, inakuwa gani story na, what do we say, like, kwa Chris Murungaru na Muzia Rolon, something like that. Because that's when I discovered, I was so excited about this thing that it makes you not sweat. Like you can move around the whole day and not smell.
I must smell like sweat.
Yes. Mm. So this is one of the things, like if I was that guy, my advice is now Mwafrika taught you something. Start, just invest in some Rolon. And Zaka Lisema is ready to contribute and donate to you. You take it. And you move through life. And wasiwana sema tinilim disrespect. It was an interview that happened 2 years ago. And he keeps bringing up the same thing. Nilim lecture. Kwambia mse, you need leaders. Kwake ni kum lecture.
Mpana. Sini ukweli.
Kwake ni kum lecture. Unacheki. So that's what happened. And then eventually akaanza kuwish wezi wa kuja kwangu. So if you give that guy business, just know that he'll wish things to come to his place. I take it. So
security na insecurity.
Yeah. So that's a sort of person. First of all, you'll have to spray your whole room because he's going to leave it stinky. And second, he'll wish that mkikosana. Because now you're bad, mkikosana your business.
True.
He's like, you didn't do a good job, then mkikosana. And he's like, oh, mwizi, nilimtengenezea kodi yake ni hivi, ama yo feature. So there's that. But now, let's go back to, because this story pia come back to story of political tolerance and intolerance.
So before turudi hapo,
yes.
Nizataka tu kusema hivi. Ijo bietu ni poa na ni mbaya at the same time.
Yeah.
Because unajua, client ana kuinvite kwa personal space yake.
Yeah.
Na watu wako different sana. Kuna msee, maybe your body odor ama hiyo sweat. Kuna wasee, apparently niliona kuna story juzi, confession ilikuwa kwa tuko. That kuna wasee, hiyo ilikuwa inawa excite, inawa arouse. So watu ni different.
Yeah.
But usiwai assume that maybe kenye wewe unapenda, au msee mwingine anapenda. Hii kazi yetu ukienda kwa space ya mse ni personal, so jaribu manze ku maintain usafi. Hata mimi wambia before ni kuwe na team yangu, kuna unafanya selection flani, unawambia hivi ndo tunafanyanga, kama utaweza basi nitakupea job, kama utaweza uishi. Jumi nataka kwangu ukikam unakam kama umeoga asubuhi, juu hatuwezi kuwa tunakuja kwa mwaf wewe ulikuwa dunda jana, unanuka tei ujaoga, alafu tunaenda kufanya kwa home ya mse. Unajua ni home ya mse? Yes. Si ati ni, unajua mjengo ni construction. Ni nyumba yenye si habitable.
Yes.
Unaona? So pale mneza nuka venye mnataka. Lakini once it comes to home ama ofisi, kwanza ofisi inakuanga tricky because home neza kujata nipate mwaf, ayuko. But ofisi ama shop ya mse ama nini penye mse yuko, lazima ukue careful. Uwezi takati unainua mkono hivi, uvundo inatoka tu hapo. Umse, hata kama, hata amekupea hiyo job na atakulipa, trust me hata haikuita tena. Because, venye umesema tu hivo, hiyo memory itastick kwa kichwa yake, atakuwa associate na hiyo smell yenye alisikia, either good or bad.
Yes.
So, ndio unaona kina feel alipata hiyo job. So, venye ulifanya ni fiti, wasi uadvisiwa. Na ukiadvisiwa ufai kutake it the wrong way.
I think was solid jam na mimi because I advised him in public,
but tunajua yeye pia in public.
So tunajua I think nile
unajua angekam kwa DM mama sinikushua kwa na namba yako
2 years ago, man. 2 years ago happened ni 2 years ago. You understand, like at some point I'm there like you've never moved on 2 years ago. Na this time nilikuwa na blame you juu the strike ya Madrid iliacha. Kenyans cannot survive without working. A lot of Kenyans survive on wages.
Ilikuwa 2 days.
Yes.
Yo 2 days nilikula ngori. Because niko na project, niko na deadline ya 1 week. Inafaiishe. Umekuja stage, umepata. Okay, yes, fuel imepanda and everything. Life ni ngumu. But sasa yes, life ni ngumu, tufanyaje. Isha happen. Sindiyo Ian? Na si makosa yako.
Yeah.
So you have to cope. You have to adapt. And adapting is, kama ulikuwa na grind for 8 hours, venye wewe umesema, kama ulikuwa na grind for 4 hours, si you grind for 8 hours, double the time.
Yes.
Umake up ama ucatch up na your economy.
Mm.
So si tunajaribu kucatch up, unafika pale unapata hakuna ndai. Na mimi naishi Thika jo. Thika usipo, ukichelewa tu hivi kidogo, usipotoka Thika by 6, wewe ujue tao utafika saa 4. Juu utapata na jam bigi sana. So si urauka mangware. Unafika pale hakuna ndai hata moja. Ushaona line ya Super Metro venye huko hapa archives ya kwenda Thika na Makongeni.
Mm. Oh, yeah, wanakuanga kienda Thika.
Eh, yeah, hiyo ni line ya Thika.
Mimi shangaa.
Eh, yeah, hiyo ni gang. Na kila sako, yes. Kila sako iko na gari ya Thika. Super Metro iko nayo, Lofa iko nayo, Kenya Mpya iko nayo. Kuna hizi za ngoma ziko nazo zinaitangwaje. Ziko na jina fulani hizi za kwenda huko kwenye. Latema. Latema iko nayo. Enabled iko nayo. Manchester iko nayo. Na ukienda, unaona ukienda sasa ni saa ngapi? Ukienda sasa hii, hizo sako zote ziko na lines za wasekaa so moja na. Hao sio wote wanaenda Thika. So imagine hao sio wakikuja tao. 80% wamekuja job.
Yes.
Au wengine wamekuja mastarehe ama ma errands. So imagine hao sio umekatizia ama umesimamisha shughuli zao. Na mostly sisi sasa hii Kenya sasa hii watu wengi sisi ma hustler ama wanatongaje watu wajua kali tuko wengi than watu wa corporate,
watu formal, yes.
Watu formal. So unapata huyu mse maybe alikuwa anaenda kibarua ya siku ya per day. Na sasa hii per day si ni ka 1500 anaenda akanje 1500 akujaji aji balance na alafu amefika hapa anapata hakuna hata na hakuwa na donor jo sasa hii ukiandikwa hii job ya per day una surviving nao per day. Kama ulilipwa jana leo asubuhi hutakuwa nayo uko tu na fare.
Yes.
So ukipata hakuna means za kuenda hiyo job asubuhi umekwama hata chakula hauna hiyo siku.
Because even the sector itself haingeweza kusustain the strike. Yeah. 1-2 days ilikuwa sawa.
So,
the third day,
day
kuna unajua pia madonda, Kamagera, Kadere. What they have mouths to feed.
Yeah.
Even if they don't have mouths to feed, they have to survive.
Yeah, lazima.
Because hizi ukipata sasa the law you go you napata ni do hand to mouth.
Yes.
So even for nini ulikuwa unajua wange stretch even for a week ingekuwa.
Hey, ingeumiza wase.
Public out.
Wase ungeumia.
Yes. But ni Kenya.
That's why inaturudisha hapo. So hakuna misi yoni makoso ulifanya. Ulisema ukweli. And that's the truth.
Mini msusikizaga rap sana. Like one of the songs I really love was the first song on an Exhibit album. Inaitwa Chamber Music. So kwa Chamber Music nani kuna kogana hii rhyme yote. Clarify. Yeye usemaga hivyo Exhibit. Clarify. You don't work, you don't eat. I repeat, you don't eat, you get weak. Catch a fragile physique. Accomplish more in one day than you can do in a week. The main point upon you don't work, you don't eat. To me, this is how I look at it. A lot of Kenyans survive on wages. So since our son survive on wages, they need to go back to work.
Yeah.
And this is the dangers of Kenyan politics. Kenyan politics is like ideological. So the fact that it's not ideological, you have to lie to people to get the votes. So the politicians lie to the average Kenyan that easy fuel prices has increased globally, has increased Kenya peke yake because of this Kasongo character. What a lot of Kenyans can't go online now angalia one, oh damn, US fuel increased by close to 50%. Brito close to 50%. Kenya close to 50%. It's a global thing.
Yeah.
But now when you make these people stay at home thinking that there is a solution that can be done whereby nothing increases.
Yes.
You're doing them a disservice. And all these families that end up missing out on food and missing out on what? Because that's the reality. We've not created enough jobs for us. Ingekuwa sisi wote tuko on salaries. Ingekuwa very simple. Najua.
Yeah.
Where you're like, yeah.
Call a ghost low.
We're not on salaries.
Yeah.
We're not on salaries. Yes. Like, sisi, come to like podcasting. April, out of the, I'd say the past 16 months, April was like one of the worst months they gone in. Why? There was a whole week of not working.
Yeah, true.
That's the reality. Your like you don't work, you don't eat.
Yeah, true.
So when I niko hapo naangalia naona hizi strike niko hizo za
how unajua this family si peke yako
mimi
because ni chain. Unaona sasa kuna watu wana depend on wewe. Kuna landlord, kuna mama mboga, kuna mse wa duka, kuna mse wa nduthi, mse wa mat. So wewe ukikosa job wase wote hapa down watu hatapata do yako. So unacheki in affect chain ya wase. So si ni chain reaction. Yes. Simse mmoja. So hiyo inaweza unaona hiyo strike ya matatu inaweza crashisha economy yetu haraka sana.
So it's interesting because mimi ukumkaga mother kuna kimoja ulibongajiwa mother yako you're talking about the way your mom was alikuwa hard working I think if I'm not wrong until today I think it's still my WhatsApp status kitu waga nimeka hapo chini waga juu ya madhangu I don't know if I'm not wrong jipi nye ndio waneza check what is it written anakuwaga something close to I don't know no hustlers greater than my mama inakuwaga kitu
kwa yeah.
My public's persona is the enemy of drama I don't know no hustlers greater than my mama hii madhangu alikuwa na wakigi 7 days a week come rain come shine yes
Sunday to and Sunday hakuna rest
without when she didn't go to work we never ate that aspect has never left me that so many kiangalia strikes kama hizo when I see people calling for them online I'm there like okay maybe you come from such a good background that if someone does not sustain, work yes alafu kuna sota sema but no that one day let's sacrifice that one day yes sacrifice one day but alafu. When you start telling them to sacrifice a whole week and it's for something that's out of control you come to like steamer for example I love to scare the way all these units are overpriced.
Yeah.
That one we can talk about.
Mm-hmm.
But when it comes to like fuel right now, as long as
ni
and
global.
That's why tunafurahi straight of Hormuz ni. But so kulikuwa na your aspect. But sasa nataka tubongejea political tolerance, yes. Na political intolerance.
Yeah.
So let's go back to 2007. So 2007 tuko tumefika level where you are saying your grandmother like mulko may lose everything but nataka to rewind kidogo before losing everything where your grandfather dies in 2004
yeah
so till 2007 does your grandma Diana step up kufanya kila kitu what happened
so
to run the to run everything now what who was running everything
so nakumbuka nikikupea history ya Guka
yes
venye alikuwa anamsha kina Ken mapema
mm.
so kumbe apparently alikuwa na anaacha Nona?
Yes.
So alikuwa na wanacha. So Ken alianza kufunzwa biz mapema. Hata Njeri alifunzwa kuuza soda mpaka yeye akafungua account yake.
Okay.
Akaenda kuuza kivi yake in a different location. So Guka yangu alijaribu sana kuwafunza job.
Yes.
Unaona? So venye alipass tukamzika. So now si imekuja kwa duka iko hapa lazima job iendelee. Lazima tukule wenye tumesema if we don't hustle we don't eat so Ken aka step up so Ken could step up cause my dad akona busy yake huko so Ken ndio alikuwa last born na Ken ndiye amebaki home
yes
so si my dad ako huko Ken aka step up Ken akaendelea with the guidance of Shosho of course cause jioni wanapiga hesabu pamoja alafu so Shosho Ken akienda akikuwa better the job Shosho saka kuja akamwachia sasa so Ken ana run jioni wana reconcile hivyo so Shosho alikuwa na oversee kila kitu
so wacha tuende so there is this day where kuna hii time unasema mlienda kujificha So, hii nyumba mulijificha for how long?
Hii nyumba, saa tulijificha for like a week.
Yes.
Kwa kina Karo.
Kwa kina mama, kwa kina Karo. Sasa Karo, Karo alikuwa, Karo ni msu, hata nisikia, Karo ni msuka jo. Lakini sasa Karo na Helen, sister yake mkubwa ni Helen. Juu walikuwa super, I think waliandika kwa job Emirates. Sikuna time fly Emirates ilianza kwa mingi Kenya.
Na super fly.
Yeah. So, hawa likuanga inje.
Yes.
So, huku tulikuwa tumebaki mimi na Dan, na kuna bro ya Dan Biggie. So, after 1 week, tumesurvive manze, tumekula maomena back to back. Unga, unacheki unga moja. It was so bad that Kisumu unga moja ya 1 kg ilikuwa na buy, I think, so mbili.
Yeah.
1 kg. Na normal market price was around 30 bob. 30 shillings.
Oh, kwa sasa kuna supply.
Kuna supply.
Siawa
wamefunga. Hiyo kano ulikuwa unasema. After kano, unaenda wapi Kericho. Na hiyo ndo the only way ya kuingia Kisumu. Sinu kweli?
Yes.
The other ways, lazima utapitia kwa other counties. Ukipitia Eldoret, unaenda kwa Wakale. Ukipitia Kisumu, lazima, yes, utapita kwa Wakale. lakini sasa Kericho utapita, kuingia Kisumu utaingia, Ahero utapita, juu ameka roadblocks. So yes, what happened? Ah, so alikuwa ameka roadblocks kwa road.
Mm.
Au magoons. Saizi wanaitwa magoons.
Yeah, yeah, yeah.
So, walikuwa ameka roadblock. Gari yote ina come, hii ilikuwa trend in all the counties, hadi LD. Gari yote ina come, mnasimamishwa, kama ni basi, kila mtu anashuka, ama mtu mmoja anaingia, mnatoa ID. Kama we ni kabila ingine,
ni
hivyo, mwenye amuyuko kwa, ilikuwa hiyo movement ya ODM, ilikuwa nituaji, yu collision ya.
Hata ilikuwa ni ODM, I think.
Ilikuwa ni ODM.
Ilikuwa ni ODM.
Sikuza the Pentagon.
Pentagon.
Yeah, Pentagon. Kama wewe uyuko kwa Pentagon.
Ilikuwa sasa ODM. Kauko ODM. Ilikuwa,
kama uyuko ODM, unamalizwa. Hapo. Na si muafati kuvurugwa ama nini. Ilikuwa so bad that kichwa ilikuwa inakatwa, inadungwa kwa panga, ama inadungwa kwa, unaona kwa hiyo roadblock, kuna kimti kilikuwa kinekwa hapo, kichwa imedungwa hapo juu. Mimi nilijiona hizi vitu, I'm like, ulikuwa umeangalia story ya Rwanda, Hotel Rwanda. Hiyo movie ilikuwa inanishtua jo. Sikuwa ijua that hiyo kitu itatu happen ya hapa home. Unakumbuka vile tulikuwa tunacheki hiyo movie, unacheki venye wasiwa na katwa mahutsu na tutsi hiyo time. Mnaona kama movie, kumbe ilikuwa ikuje happen country yetu. Jia tu wase wawili hawakuelewana. So manzi, hadi nimesahau nilikuwa wapi.
Ulikuwa kwa kina Karo.
Ile nyumba.
Mimi nikumbuka
hizi vitu.
Yes.
Izo,
so, the more nakumbuka, the more nakasirika. Kwanza taura au mwenye tunaita mzuri. Hakusaidia anything.
Your time says kudanganya. When you rig an election, hata saizi kitu nisa bonga, na hata nibonge na Ethicon. Ethicon, kwa na ye, siku moja, do the right thing. Whoever wins, let him be announced. Ikikuwa ni Ruto, chekwe ni Ruto. Ikiwa ni the opposition guy, let it Rosafi. Be the opposition guy.
Rosafi.
You can never control a crowd.
Kabisa.
Ini kitu moja lazima ujue. Alafu the people that suffer are the people at the bottom. The
very
people
true.
At the top never suffer. So, in 2007, Musa Maga, kuna hii interview, na hiko kwa archives za KTN. KTN wajuagi kutumia archives zao. Kulikuwa na interview ya Mutahi Ngunyi na Bethuel Kiplagat. I remember it like yesterday. Mutahi Ngunyi alisemaga kitu moja. Na hii ni kitu Mutahi ya nemsenza mtag kwa hii video kata hii part. Alisema, this is the mood of the country. This was before post-election yanze. Alisema, if Kibaki is announced as the winner, the country is going to burn. Sijai sahau your statement. Nacheki. So, the same way, Ruto akianza ku lose in 20 next year. If he ends up doing a miraculous comeback, the country ita burn. That's guaranteed.
Very
not
true.
Because of anything ama anything, but if you win, people have to believe that you won. If people don't believe that you won, you have a problem. So even right now, as we get close to 2027, which is going to be exactly 20 years, he has to make sure that by the time watu wanaenda kwa hiyo wamepanga line, people feel it's 50-50.
Damn.
You understand? If people don't feel it's 50-50, we are going to have a problem. Perception is very important. And but this also near moment for Ethicon ku understand jo Erasta za Ethicon tulikuwa gana ubuda anaitwa Griffin na alikuwa na kitu moja ilikuwa gala like ukipatiwa a job do it to the best of your ability and that's the only thing na hope Ethicon atafanya no monkey business Ethicon be the first guy to announce results in 48 hours maximum this nonsense of 3 days this nonsense that hakuna network. Hii ni challenge ya kwako Ethicon.
System iko hacked.
Tuambie ni places hazina network hapa Kenya. Apart Garissa tutatuma robo kwa sababu siwezi enda. But any other place ili utaniambia kuna network.
Watu wetu wasaidie kusecure.
Kuna network, tuambie tuende tu test. Tuone kwa kweli hakuna network.
Hakuna network.
Hii nonsense ya ti. The results have not come because there's no network.
Kuna Starlink.
Sina kwambia hizo monkey business. So, this is to Ethicon. Lazima ajue that the future of Kenya and I hold EV.
By now they know. See, the e-voter registration, see, they have to upload data. Your data kwa ecosystem yao. And it was countrywide.
Yeah.
So by now they know. Yeah. If there was no voter verification, and then we just jump straight to elections, then hapo unaweza sema, maybe next time they might.
Yeah.
But wako na budget. Is it 63 billion or something? Yes, we have the most, one of the most expensive elections in the world.
I love be another thing.
To give this bad results.
To the legislative arm. Yes. Never do something out of anger.
Mm.
In 2017, Maraga Lidi nullify elections.
Mm.
What did the legislative arm do? Because they have the majority in parliament. They went, wakasema, we no longer have to vote na biometrics.
Mm.
We can use a manual register.
Mm.
A manual register favors the incumbent. Acheki?
Mm-hmm.
Dangerous. Never do something out of anger.
Yeah.
Calm down. Think about it. Be like, what if one day I'm on the outside?
Mm.
Do I want a manual register?
Mm.
Do I want a register that can be manipulated?
Mm-mm.
Until today, kuna interview moja SK Masharia, akisema that in 2022, alikuwa naambia Raila that hii register inatumika ni ya stories za jaba. Raila akamwambia azi. Hiyo interview iko ya na hii alisema kabla Raila did that how has that register been changed? We don't know. But remember, Msando aliambia Gawase that aliulizwa, will the biometric register fail? Akasema no. There is no chance biometric ita fail. He ended up in a ditch. Ama in a bush. So all these things, lazima tukue very careful. But at the end of the day, man, ethicon. Ethicon. Okay. Tuendele. So, let's go back to
kwa kina karo.
Yes, kwa kina karo.
Just to wind up on that, it's been, unajua me mention, it's been 20 years and I'm like, damn.
Yeah.
Imekua 20
years. Time flies.
Yeah. Juu sasa, nakumbuka, unajua sasa, sijai kaa chini nikapigia msee, wife ndo nilimpigia ngai story, but sasa sasa hivi yenye tunaongea, nakumbuka jo, hey, it's like yesterday. It's like yesterday and it was 20 years ago.
Yes.
Naweza kumbuka bado hizo vichwa. Sasa ndo naanza nikikwambia hiyo kichwa na picture venye huyo msia alikuwa jo, it was nasty.
Yeah.
Nakumbuka hiyo day, nakumbuka sasa hiyo feeling hadi ya uoga.
Also I need kusoma the Kriegler report. Vile umesema hivyo. Kriegler report iko na stories eh?
Sasa
especially si tuko, Rift Valley, vitu zile happen Rift Valley cha.
Sasa huko tena ni home. Sasa wale wanatuambia venye. Wale wamekwama. So wakufa nikuambia shosho ametoka wapi? LD.
Yes.
Wale wa LD mpaka mama yake wamekwama. Au pia wako surrounded. Na sisi huku tumekwama. So unashangaa nani atakuwa mwingine. Unaona? So tuko pale kwa makaro. Tukasikia maneiba. Sina kumbuka nikuambia Dunga walikuwa wanapenda makaro sana. Tukasikia maneiba. Maneiba wakalik. Nata wasi wameplan kukam. Washafagia huku kuote wamemake sure kumengara. So wanasikia kuna wengine wamejificha wapi? Huko chini. Sini saa tuendeni. Unajua sasa huko walikuwa wamelimit juu ya milimani. Umekumbuka nikikwambia milimani.
Yes.
So walianza kuja milimani wakiteremka. So ikabidi ni imprompt. Kujipanga kutoka. The only way ya kutoka, uwezi pita hiyo njia ya Hero. Uwezi pita hii ya Kakamega ukienda utoke Eldoret. Nona, ndo urudi hizi side za Central.
Yes.
So najua, hiyo time juu mnafukuzwa lazima utafute, unaenda wapi penye watu wenyu wako, au utavurugwa, sindio? Juu sa circumstances zimekuforce, urudi home, urudi origin. So, Ahero kumefungwa, awezi enda LD, upitia LD, urudi hivi. Juu hizo ndo njia mbili peke yake zinaenda Nyanza. So the other one, maybe you fly.
Yeah.
Fly itazifanyi. Or na if they are fanya, they are very expensive, hauna hizo visa, hata uji ni nini.
Kufika airport itakuwa shida. Yeah,
itakuwa ni shida, utapita Ubunga aje.
Yeah.
Na hiyo Bunga nilikuwa nakuambia iko airport. Na huko ndio sasa wanatoka.
Yeah.
Huko ndio mtaa kwao. So ikakuwa, option tumepata ni UG. Kwa Museveni. Museveni walikuwa mabeshe na Kibaki. So nakumbuka alifungua border.
Yes.
So hii Uganda tutafikaje? Njia kwenda Uganda ni moja. Either utumie Busia ama Malaba. Tuwezi tumia Malaba. juu unapita Western uende upitie Bungoma urudi hivi Malaba. Inje ya Kakamega Road ni noma.
Mm.
So nje imebaki ni Busia Road.
Mm.
Hatujui, okay, though Western hawakukua sana,
yes,
into those hiyo wizi na sana. Yeah. Mm. Western wanakuanga fiti.
Mm. Iko neutral wan, sama.
Wako neutral sama. Walafu hata vurugu ikitoka, ni ngumu sana usikie wameanza hizo vurugu.
Mm.
So tukasema option 1 ilikuwa tupitie because kuna boats zinakuanga hapo za fishermen.
Mm.
Kuna only fishermen wanapeleka nga fish UG wanarudi na makaa wakismuggle. Mm. Unaona?
Mm.
So ilikuwa either twende na boat.
Mm.
But sasa tuko wengi. Unaona, kumbuka tuko two families.
Mm.
Unaona? I familia na ya kina Karo yetu na ya kina Makaro.
Mm.
So tuende na boat.
So hata wenyewe walishtuka mpaka ikabidi sasa wahepe.
Tumeshtuka. Sasa unajua hii wana discuss kasi. Mm. Tuko kwa bedroom tunasikia.
Mm.
Though unajua sasa nyumba ni ndogo utasikia tu kila kitu but unawapea tu privacy yao.
Yes.
So tunasikia kisema mama tuende na boat lakini tuko wengi. Mm. Ama tuache watoto. Juu watoto wale wasio wanaweza hurumia watoto sasa hivi wanaongea. Sisi tunaanza kusikia. Eh.
Mm.
Mdide. Sasa mdide ni Dan.
Mm.
Dan ni huyo wa Makaro huyo mwenye nimekuambia tuko age mates. Anambia mdide jo wasio wanapanga tubaki.
Mm.
Eh, sasa tukibaki itakuwaje?
Mm.
Nani atakuwa anapika hapa? Nani atatuchunga? Alafu do itakuwaje tuta survive aje?
Mm.
So parents walikuwa wamepanic that you opportunity ni kidogo, hii boat ni ndogo na hao wako wengi na ni wakubwa. Mama Karo pia ni mnene kama shosha yangu.
Mm.
So ile boat na unajua si ati ni meli. So unajua hizo boat za Kisumu?
Yeah, zijua.
Eh, ni hiyo sasa.
Mm.
Mtaenda na ngapi? Kama ni kuenda maybe tuende na tatu. Na itakuwa very expensive. Na sasa ukumbuke hatujakuwa job.
Mm.
Ulishtukiwa tu ghafla.
Mm.
Alafu unajua Kenyans wengi tunaishi
before M-Pesa, so kuna digital M-Pesa. Banking, hakuna
banks zimefungwa from from December Christmas.
Yes.
Fracas ikakuja ikatokea, kuna bank inawaka. Ujue hiyo 27 hakuna bank inawaka. Si ilikuwa wanafunga nga 25 26, wanafungua 27. 27 si ndio ilikuwa election. Hakufungua 27. So ilikuwa afungua 28. Vita si ikatokea. So bankers zijafunguliwa. Hata kama uko na do utatoa wapi? Hakuna digital banking ama mobile banking. Lazima hiyo kitambo lazima ungeenda. So uko na do lakini huwezi enda ku access.
Mm.
Naona. Aya. Tumeishia. Wakakuja wakaamua. Si watu sasa tulisikia hivyo tukazua. Tukatoka tukasema si atubaki.
Yeah.
Penye mnaenda tunaenda. Kuzuo unaweza sikia ati wasio wana plan kukaa hapa uache mtoi wako hapa. Unadhani atakubali?
Haezi. Number 1, kama ni son, utakuwa mtoto wa nyoka ni nyoka.
Yeah.
Mm.
Kama ni daughter,
mm,
I don't need to give you the details. Haijalishi age.
Mm.
So
ikakuwa tumezua.
Mm.
Tukasema si tunae. Njeri tukasa option ya boat ikakuwa cancelled ni barabara. Barabara ni aje? Tuendaje? Malori zetu zishachomwa. Nakumbuka home tuliacha tulikuwa na lori mbili na Datsun.
Yes.
Zilichomewa hapo wakiiba. So hatuna. So ule sister ya my dad, Aunt Njeri, si nilikwambia alianzisha distributorship yake. Alikuwa na lori ya kumpelekea soda. Si lori ndio? Tukakuja tukakumbuka kuna lori, tukampigia akasema yeye amemarika na mjaka. Yeye ni Mkikuyu tena yeye pia bwana yake ni mjaka. So bwana yake akakubali kutupatia gari ituhepeshe. Tukafuel gari.
Na yeye mwenyewe ana driver ama nani?
Ah, sasa driver ni Freddy.
Mjaka.
Freddy ni mtoto wa baba Karo na mama Karo, first born wao. Anaitwa Freddy. So Freddy ndiye alidrive. So drivers ni wengi. Kena najua kudrive my dad.
Zizi hakuna kuogopa tu hata stopishwa ulizoe.
Sasa si pale sasa option, that's the only option.
Mm.
So ikakuwa ni kurisk.
Mm.
Tukatoa mattress zote ziko kejani, tukatandika. Na ujue hii lori si lori ya kawaida ti.
Yenye
imefungwa mpaka juu. So unajua hizi kanta venye zinakuanga zimefunikwa tu half. Unajua walikuwa na hardware hiyo time. So hii ni lori ya hardware. So shiona hizo lori za hardware venye zuka za kuleka smiti. Hazijafunikwa mpaka juu. So ni body, inaitwa chassis. No, body. Body imefika nusu. Alafu hii nusu ingine iko open. Unaona? Alafu kuna sasa kichwa pale mbele. So shosho yangu obvious, yeye ndiye ataingia kwa kichwa. na maybe mtu mmoja mdogo alafu na dere. Sisi wengine tukatandika. Na ujue hii ni lori haijafanyiwa service.
Yeah, najua.
Haijafanyiwa anything na inataka kuenda UG. Sasa plan ilikuwa itufikishe kwa boda. Tukishafika Busia, juu tulipiga simu tukasikia Busia kuko sawa. Ukienda police station mnakaa hapo kuna camp ya IDP. Sasa wasapere ndio walituchanua wenye tulikuwa nao wenye walishindwa pia kuenda. Kumbe hao walitangulia wapi? Huko. So unajua kuna wale waliaffectiwa wa kwanza. Kuna wale wa kwanza kabisa waliweza kuhepa before barricades zianze kukua.
Yes.
Barricade kuwekwa wakaepea wapi? UG. So ndio wakatuambia Busia kukosa na Museveni ameongea na Kibaki. Okay, hivyo ndio kulikuwa kuna sema ameongea na Kibaki wakatufungulia border. So kama wewe ni msapere ama hiyo tribe mnaweza ingia. Unaona? Sasa sika kwa tuende tuone tu venye kutaenda tutajipanga. Pesa zika vunjwa into denomination zile zenye tulikuwa. Sasa ujue pesa yenye shushu yangu alikuwa nayo.
Yes.
Sasa zote zinaiko kwa meza. Kama wewe uko na so na makaro yako na so tunaweka pamoja. Ya operation sasa. Kumbuka tunaenda UG, hakuna mtu wetu hata mmoja ashaenda UG. Yes. Na hii option ya UG likujaje? Mama Karo neighbor wake alikuwa Mganda madam. Amemarika na mjaka. So madam Mganda alituhurumia, akaambia Mama Karo kuna nyumba tunajenga wapi UG. Mnaweza enda iko side za kuliko kunaitwa Tororo. Sijui ni Tororo ama ni Mbale. I'm not sure. I think ni Mbale. Unapita Tororo ndio uende Mbale. So ilikuwa Mbale. So huko Mbale ni ocha kwa kina huyo madam wamejenga kanyumba. Yaani ni land tu but wamejenga huko at least at the getaway home. So hii getaway home sio getaway unafikiria. Haina iko na mabati tu, ni nyumba tu structure iko na mabati. Madirisha na mlango ni frame peke yake. Haina hizo vioo.
Window panes. Yes.
Ni window panes tu. Na the door. Hata the door was not that. Juu tulikuanga tunazuia mlango na nini. Na kimkeka. Hizi par. Unakumbuka par?
Yeah.
Jamvi. So yondo tulikuwa tunazuia nayo. Sasa si tumepata base. Tunajua tu ni Mbale. So mama akatuambia. Juu mnajua. Kuna mtu anajua hapa UG. Fredia akasema. Nishaifika Kampala. So si ikakuwa. Tuende mpaka Jinja. Jinja tutapata mwenye tatu direct mpaka kwa kinau madam. Ukumbuke ya hezi enda ache.
Yes.
Hazi wake. Juu hazi wake sini mjaka. So haka tu direct kwa ule
na mashili. Na sasa ye yuko protected.
Ye yuko protected. Aya. So siyo ndio plan. Ikuenda. Tukapaku. Tukambio tupaku. Sasa tule tuvitu. Mi hata sina kladi. Venye nilitoka mtaa na nguo. Jushushua liniambia pak nguo za siku ngapi? Mbili. Mimi nikabeba ile nguo nimevaa na nguo moja extra na moja ya kulala na slippers hata sikuwa na viatu. So that's the only belonging we have. Na hivyo ndio most of us tulitoka. Hata ma certificates zetu na nini? Tulikuja kupata hapa. ID yangu saa zingine naambianga mtu ID number anashangaa, "Hey, au ni mtoto aje na akiangalia mwili?" Cuz sikuwa na anything.
Yeah.
Unaona? Zilichomwa zote kwa ile keja.
Hadi certificates.
Certificates za shule, za nini. Unaona? Hakuna. So nikwe. Nikuenda. Tumechukua ma mattress. Jule lori jo. Sasa ni tutengeneze. Iyo body ya nyuma. Tutandike mattress. Iku at least comfy kiasi. Kila mtu ajitandaze hapo. So ilikuwa. Wale wakitu signal. Tunajitandaza. Alafu sheets. Tulitafuta zile nyeusi. So kwa zile blanketika za boarding. Zile zinakuanga gray na some lines.
Yes, yes.
Tulitafuta hizo. Ndiyo ukijifunika na usiku. Msia sikuone. Alafu yo time ujue ni 207. Si kama saa ya tivenye kuna lights kwa barabara. So ukiwa ukilala flat vizuri ile body sinawafunika. Hakuna kutoa kichwa. Ni kulala kama umejifunika mpaka kichwa mpaka msikie tumefika Busia. Uzuri Kisumu na Busia si mbali. Yes, it's like 1 hour 30 minutes max. Lakini that was the longest drive I ever took. So tumelalisha pale tumejipanga. Tumejipanga tumevaa ma socks mbili mbili, ma sweater bigi juu sasa unajua baridi pale nyuma. Yu tuna travel usiku. Na tulitoka saa ngapi? Around saa 8 usiku. Unajua saa nane kupata watu kwa road wanakuanga washachoka wanajua tutaamka asubuhi.
Chafu for the next day.
Eh. Tumeenda mtu wangu tumefuel kwanza gari. Gari liende kafueliwe ikiwa empty kwanza ndio wasijue rada. Tukakuja wakatuchukua tukaishia. Tumeanza safari. Tumeenda. Kumbe hii gari Fredia anakuja ku realize gari ina brake mtu wangu. Brake iko lakini haipaka. Ni freno.
Mm.
Ina watu na freno. Na unajua zile milima za kutoka Maseno hapo, Luanda, venye ziko. So ni Mungu tu alituguide kwa hii nini. Na funny enough tuliomba, tulikuwa tunaomba tu pale. Yaani hiyo time nakwambia hata kama wewe si spiritual. Unaomba.
There are no atheist in foxholes, huh?
Eh, mtu wangu. Ni kuomba tu. Ukisikia gari imeenda imesimama hivi mnaanza kuambia na guy, wasikuwa ati ni roadblock. Jusa, kumbuka hiyo Hotel Rwanda tulikuwa tumewatch karibu kila mtu hapo. So tunakumbuka venye wale wasio walikuwa wanasimamishwa kwa roadblock. So tulikuwa tuna imagine inaweza happen kitu kama hiyo. Tume tense. About tukaenda fiti. Hata hizo towns za Western ulikuwa unapata tu moto zimewaka, matairi zimewashwa but hakuna watu kwa barabara. Tukaenda smoothly tukafika Busia. Tukaingia Busia police station. Tulienda boda kwanza tukaambiwa tuzi ingie hiyo masaa. Kambiwe nini police station mtaingia asubuhi kifunguliwa. Tukaenda station, tukalala pale. Ile station, hakuna nyumba umejengewa pale. So mnakaa chini kwa floor, kwa mchanga, si kwa floor. Mkikesha tu na ile njeve, kumbuke mmetoka lowland, mmekuja highland.
Yes.
Njeve, vitu umevaa, hauna zile sweater heavy kabisa juu ujaenda shopping. So njeve ni mingi. But tulifika asubuhi. Asubuhi tukaanza kalesa. Jugari nayo ikarudi. Sasa baba Karo alijijaza ya kabaki. Unaona?
Because of the house. I was wondering.
Yeah, because of the house. Baba Karo alijijaza ya akabaki. Wakabaki na weo firstborn wake Freddy. So wakarudi.
Kama wakurudi.
Na yes. Gari. Unajua saa gari lazima urudishie mwenyewe. Wakarudisha.
Walirudisha mchana? Ama wali ya
mwaka? Sasa si venye wali to drop. Tulifika Busia around saa 9. Saa 9 na kitu. Hawa karudizo masaa 10. So vya walifika maybe 6.
Okay.
So si pale Freddy na budake ndio mabodyguard wakeja. Hawa walikuwa natuambia walikuwa nakanga tu kwa na mapanga ready. Ukisikia tu anything, unachachisha. Alafu kupigia na story kwa keja. Na nguvu ndio watu wajue mko wengi.
Wapiga story na kijaka.
Sasa si wanapiga na kijaka juu. Ndio wajue pia nyini wajaka na mko wengi. Alafu unaongeza kibezi. Unajiki unajivurisha.
Sheku show jamaa alikuwa nini side za ocha ocha. Kwa muoga. But sasa kazi yake ilikuwa natoka usiku. Akona baiskeli. Okay, akirudi kijani. Alikuwa ndo jibongesha kaa jamaa na dem na mtoto. Niofikiria nirende inakaa. Nika taxi.
Kama ni mwizi unaogopa. Alafu unajua hiyo time wizi ilikuwa rampant sana. Jia giza. Anyway, so tumetembea, tumefika UG. Kufika UG, tuko kwa border. Kapata magari ziko hapo. Kwanza tukaingia, tulikuwa njaa. Tukaingia kwa hoteli, tukadishi. Kwanza unaingia hivi hoteli, unaitisha chai. Hiyo ni, unajua kuna ukienda Busia, kuna Busia ya Kenya na ya Uganda. So tumetoka Busia ya Kenya, tukavuka, tukaingia Busia ya Uganda. Tunikaa tu South C na South B. So, tukaingia, tukonja, tukenda kwa hoteli, tumetisha chai pale na mamkate na nini. Hawa watu wanashanga chai tena. Watuambia huku, no tea. Hawajui, saa hawajui Kiswahili. Watuambia huku sani, huku wanakula asubuhi literally. Hawa kunywi, hawa na hiyo chai culture kama sisi.
Sikuwa najua.
Ni kudishi. Unadishi matoke na stew. Yani unadishi nikaa unakula sapa ama lunch. Hivo. So, tukadishi. Tukaingia kwa tukapata basi sasa at least tuko sasa siko kofiti kuko transport tukachukua basi ya Jinja ikatufikisha Jinja tukaenda kwa ule mother kumbuka sasa ule mother pia kwa na familia yake ni mwarabu arabu okay hizo culture za waislamu ama waislamu ya
yes.
So tunajua venye wanaishingi hawa naishi wengi napata mpaka babu wako kwa hiyo nyumba na nani na nani so hii keja yake pia ni ka 3 bedroom lakini tuko watu kachuani. Juu kuna hiyo familia yake, kuna familia yetu kuna familia mama Karo.
Mm.
Tuko wapi? Tuko pale.
So umekuja kaa gharama juu mna pesa ya kudon, ya ku contribute. Wangu,
sisi ni wa Kenya ujue. Tumeenda huko, sisi tunapenda ugali.
Mm.
Tulikuwa tunakula 20 kgs. Eh? In 2 days.
Yeah.
Imelala. Kama ni mchele the same. Ilikuwa sasa ilibidi mpaka ameomba sufuria big. Uzuri Moscow walikuwa pia na chip in kiasi. Cause pia tukiwa hapa tunajaribu kutafuta form. Tunafikiria sasa tufanyaje tu. Okay, tushafika tumesettle. Sasa kina show alikuwa anabaki wana discuss. Alafu show hiyo time akona stress jo. Hapo sasa ugonjwa wake kaanza kuingia.
Mm,
okay, nilianza venye sasa alipass. Alikuja kupass on 2013.
Mm.
Ndio nikikaa nikidigress naanza kujiambia wait. Hizi events hata sasa hivi yanaongea na wewe ndio naanza kuona kumbe.
Mm.
Unajua sijai dissect hii incident yote.
Yes.
Naanza kuona kumbe hizi events ndio zili lead to
zili lead to hiyo. Mm.
Juu yake alikuja akapata ma heart problem, ma pressure, ma nini hizo maugonjwa.
Mm.
So you see 204 hazi wake amededi. Na hazi wake ndiye alikuwa strong, alikuwa yani ameshikilia kila kitu pila.
Mm.
Yeye alisona kumka nikuwa akwambia ni wakuchana. Yeye alikuwa anga tu baby girl princess.
Mm.
Anapewa shofa wake, gomba yake. Bora yeye amekuja amepikia mzee na amemchunga basi. Hakuna kazi nyingine. Mm. Hakusikuwahi muona kwa kazi ya soda. Cause I think maybe gukali amwa hivyo cause wali struggle na ile time ya kwanza.
Yes.
Eh? So akaamua acha apumzike.
Mm.
Pia alikuwa amekuja akakuwa mbigi kiasi. So hizo operations haizi enda mbali. Eh. So gukame dedi 204. Ni 3 years later.
Mm.
Ndio hii stuff ina happen tuko 207. Hata ajahil.
Mm.
Ye ni widow. Hata ajahil. Na ukumbuke, simekwambia ni second wife. So ako solo. Ako na hizi maraia tatu. Na ako na huu mjuku. Lazima ajue venye wata prosper.
Mm.
Hakuna msewa kuja kumuokolea. Alafu kuna ile, sasa unajua venye gukali yomoka, tunezeita hivo. Unajua ukiyomoka saa, familia mzima huu inakutegemea. So hiyo burden yote ikaangukia nani? Shosh.
Mm.
Oh wale wa oh mtoto wangu amefukuzwa, oh nyumba hivyo.
Mm.
Unaona? So hii pressure ni kama ilikuja ikakuwa mingi. Mental set yake haikuwa irudi the same.
Mm.
Ilifika mahali hata akaacha kuchana, hazikuwa zinashika.
Mm.
Akakuja tu akatafuta God. But thank God alipata God.
Mm.
Cause zilimpea some kind of closure.
Yeah.
So 204 207 imefanyika. Tumefika pale kwa Makaro, hatujui tunaenda wapi. Tuko 50-50. I think ni mama Karo. I think ni shosho yangu akua anataka kwenda huko, mama Karo na alikuwa anataka kwenda huko. Na ukumbuke sasa mama Karo pia ni kama wametu sindikiza. Ukumbuke hazi wake yuko.
Yes.
Na mtoi wake. So wale wakiwapea go ahead wanaweza rudi kukiwa sawa, wakiwapea wakiwaambia kuko clear.
Mm.
Alafu si tuko hanging, si ndio?
Mm.
And that's what happened. Tukaenda tukajaribu, tukasikia kuna IDP camp.
Mm.
Iko Tororo, tukaenda hiyo Tororo. Tukifika pale, hii camp wanasema ni camp. Mm. Unafika pale unajitegemea, ni kiwanja tu.
Oh.
Ujitafutie hema. Mm. Ujitafutie mahali pa kukaa, ujipange. So hiyo tuko na haiwezi, so ile nyumba ikabaki ni option. Tukaenda tu kwa ile, the only option, tukaenda kwa hiyo nyumba mbali. Fika ile keja, iko na vumbi, kumbuka ilikuwa under construction.
Mm.
Vumbi ya smiti, hakuna madirisha, choo, hata ina mlango.
Mm.
But tukasema tu ni saa. So tukasettle, tukaingia, tukatafuta venye tuna doze. Tulihaya gari from Jinja, mpaka from Tororo. So after kufika Tororo, tukahaya gari from Tororo mpaka Mbale.
Mm.
So after hiyo, tukaenda tukapata, si tumeingia kwa ile keja. So ile gari, tukarudi nao tao, tukabai vitu, cause hii keja ina anything. Tukabai masahani, vyombo, mattress, nini. Cause kumbuke tumetoka Kenya, mattress ni zile kaa nne tuza ni tulikuwa tumebeba.
Mm.
But hiyo tunaweza toshea kama tumelala upanga. But shosho yangu kumbuke, anahitaji mattress yake, mama Karo mattress yake, then na beddings, unaona, personal effects hapa na pale. Keroma. So umeenda ina new town, unaenda kutafuta vitu hata ujui unatoa wapi.
Mm.
But tuka manage tukapata. Community pia walitusaidia kiasi cause walikuwa wanatuhurumia. Waganda ni wazuri sana. So tukonyesho kuna river kumbe iko hiyo River Nile kumbe inapita somewhere hapo.
Mm.
It's mkono ya river ni tango nini ama branch. Iko na jina fulani.
Tributary, I don't know.
But one of its branch one of its branch inapita hapo. So hiyo river ndio tulikuwa tunaenda tunaosha vyombo, tunaosha manguo hapo. Okay. Alafu maji ya kunywa tunabai.
Mm.
Tulipiga pale tabu. Alafu huku kiroma huku ni different. Wanakula tu mandizi, hizi matoke sasa. Matoke na samaki. So na imagine umezoea ugali na samaki, ukuje uanze kula matoke na samaki tena.
Mm.
Matokeo ni different.
Alafu hii matoke yao, hii matoke yao si ile, si kama ya Kenya.
Mm.
Hii matoke yao amepiga peanut butter jo hapo ndani.
Mm.
So mara ya kwanza, hiyo wiki ya kwanza, tulikuwa tunapanga tu laini kwa chojo. Unazoea hiyo combination. Yeah. What a guan.
Mm. Peanut butter for peanut butter.
So ikakuwa hivyo.
Yes.
Sasa tukakaa. Bado hakuna, bado siku nzuri Kisumu.
Mm.
Month 1 ikakatika. Hey. Month 2. Hey. Month 1 ikakatika. Si hapa ni January.
Mm.
Hii month 2 sasa shosho yangu akapigiwa simu. I'm not sure about kama ni January ama Feb.
Mm.
Akapigiwa simu.
Mm.
Bro yake mdogo lastborn.
Mm.
Amededi.
Kiambu?
No. LD.
Yeah.
So ame daddy.
Yeah, LD. Yes.
LD kumeanza kupoa. Kwa nini? LD ulikuja kukamwagwa Mongichi. Hivyo ndio kunasemekanaga.
Yeah.
Mongichi ilimwagwa.
Mm.
Na Wanandi walikuwa kiua mmoja au anaua kama wawili.
Yes.
Hivyo.
Nitam kusoka Mongichi ampatiwa gun sawa.
Yeah.
Mm.
Mm. Uniform.
Mm. So ilikuwa ilisemekanaga hivyo.
Mm.
Sasa LD kukaanza kutulia. But Kisumu bado.
Mm.
So wale wase wako LD at least wako safe kiasi. So vile tulisikia LD kuko safe na hii barabara ya kutoka Malaba mpaka LD, so unapita Western, hakuna mali unenda Nyanza kuko safe.
Mm.
Hata matrela zinapita saa hizi kiingia UG.
Yes.
But hazipiti Busia. So nisi ni kuanza safari. Tukienda Bariol. So unawezi enda Bariol alafu kukue sawa na urudi wapi? UG. So si tukaacha kina mama Karo huko. Tukaagana kwa heri. Tukarudi. Tukaanza safari ya Kenya.
Mm.
Kuenda kuzika Guka.
Oh.
Mm. So, huyo Guka likuwa naitwa Mose. Mose alidedi.
Mm.
Yeah, likuwa sasa kwa the hub. Ya penye hizo vitu zilikuwa zinafanyika.
Mm.
So, sikina Karo mbaki huko, mzae wangu akasema yeye anaba. Anabaki. Kujaribu UG. Kumanuva na Uncle Ken.
UG bado.
Wakabaki UG.
Mm.
So, sisi tukasema turudi. But Ken alikuja akatufuata baadaye.
Mm.
So, buda yangu na alikuja akatafuta his way. Akaingia Western, hustle.
Mm.
So, sisi tumefika LD. Mm. Tulitravel to Fiji, tukafika.
Yes.
So, LD, kuna nyumba ya shosho yangu. Yani si shosho, ni great grandmother.
Yes.
Mama ya shosh. Ye bada likuwa alive your time.
Oh, great.
Yes.
Mm.
But nyumba yake ni ndogo. So, ayezi accommodate sisi wote. So, tuko shosho yangu. Tuko Mimi.
Mm.
Tuko Gladys. Gladys ni wife ya Ken.
Yes.
So, Gladys ni mkale.
Mm.
So, apparently alikuwa amekuja. Sinukunga nikuambia tuko na family gathering.
Mm.
So, Auntie Gladys alikamu.
Mapema kiasi.
Sasa kujipanga.
Mm.
Ndiyo. Ikatushika sisi wote.
Mm.
So ye pia hezi rudi kwao. Nandi Hills. Kwa ilikuwa Nandi Hills. Ama Kapsabet. Hezi rudi.
Mm.
So tukenda na UG. So kutoka na UG tukarudi na LD.
Yes.
Minipata. Ndiyo waka akeza ku access kwao. So tuko hivo. Alafu tuko na nani. Na tuko na Uncle Ken. Minipata.
Mm.
So shusha yangu akenda huko. Sasa mimi siwezi lala huko. Unaona?
Mm.
Juu huyu shosha amelala kwa hii bed. Yule amelala kwa kiti. Nyumba si imejaa.
Yes.
So nikaenda kuishi kwa guka yangu mwingine, elder brother wa no, not elder brother, shosho yangu ndiye alikuwa eldest.
Yes.
But sasa kuna mwenye anamfuata second born ni boy. So yeye ndio elder brother, yeah, exactly.
Yes, yes.
Mm. So nikaenda kudoze kwake. Tukakakaa huko. Sasa yeye ni bishop. Church inaitwa Maranatha, iko hapo LD, big shout out. Mm. Tukakaa huko. So ni hivyo sasa, tumeenda tena kuinvade privacy ya wase, as much as your relatives.
Yeah, I know. Ama I your know, family. I know the feeling. I know the feeling. Mm.
Bado si home. Unajua acha nikwambie mwaf. Kitu wasewa juangi. Hii, unaona hii msemo ya east or west, home is best.
Yeah.
Manzi hata kama unaishi kwa nyumba ya karatasi, appreciate.
Mm.
Pale unaweza lala ndede venye unataka, unaweza shonde, unaweza nyamba.
Mm.
Kwa wenyewe, Buddha.
Yeah, you live on because vile umesema hiyo, I don't know can shape at your gas story, but sisi ndio tushai kuaga hivyo ile time Buddha, vile Buddha alienda pakienda jela like in late 91, yes.
Yeah.
So mother hakuwa anaweza kulipa rent, so we had to move in.
Yeah.
Tuishi with one of my mother's one of my father's brothers. Mm. And lasa nilienda Kariash. And yeah, it was not a pleasant experience. And now that I'm an adult, I actually don't judge my aunt, because my aunt ndiye alikuwa amechukua personal kabisa.
Yeah.
Wife wa uncle yetu.
Mm.
Alikuwa anachukua personal kabisa. You could see she was not happy.
Yeah, yeah, inakuanga hivyo.
In hindsight, I understand, man. Mm. You're invading someone's space.
Privacy.
And yeah, she's not the one who'd made my dad go to jail, so why did she have to suffer?
Mm.
And sacrifice it. Mm. So, okay.
So, tume invade your privacy.
Mm.
As much as, alafu kumbuke tume separatiwa. This is the first time mini na shosho yangu, tunakuwa separated. Na unakumbuka ile bond nilikuambia tulikuwa nae.
Mm.
Mbaka wasa walikuwa nga wanasema, misi mtui wa Buddha yangu. Actually, nilikuwa nimekana ye sana mbaka nimekuwa mtui wake.
Yes.
So, tume separatiwa, sijui form.
Mm.
Mi sijui life ingine apart from kukaa na shosh na kuenda shule.
Mm.
But nikajaribu kukop. So umekuja pale, kwenye umezoea kulala maybe hadi 10, hawa namka mapema.
Mm.
So inabidi uamke mapema, ujitafutie shughuli.
Mm.
Unipata?
Because una feel guilty kukaa.
Ukilala, uwezi doze na ukuko wenyewe.
Mm.
Aya. Kumbuka guka nimekuambia ni rev. Sasa hii ni bishop. Hiyo time alikuwa pastor. Sunday. Sisi Sunday huku home tukua tunaendanga church.
Kule lazima.
So nakumbuka nikwambia shoshi na kuchana.
Na kuchonga.
Huko sasa church. Sunday gukali kuna dedicated.
Mm.
Six ashaanza ku. Yaani six unasikia mafuta zinanuka. Unajua watu wakiprepare. Unaanza kusikia harufu ya lotion nini, makoloni. So ako ready. Anafaa kuingia church 7.
Yes.
Ndiyo waanze kujipanga. Yes. So na hiyo 7, haezi enda peke yake. Lazima
mwende nyumba yote.
Boma inafungo. Na utabaki pale. Udo, na watu wakienda chacho wambia, mi siendi leo niko saa.
And that is wakimbizi.
Hata kawe ni Muislamu uenda tujo. So, kukop between hii life na hii life. Kumbuka hata si hii life na hii life. Ni kutoka kwa hii life enye. Enye unabaiwa anything you want. Guka yangu alikuwa na ni spoil. Unakumbuka zile manguo za fubu za 50 cent.
Mm. Yes.
Za
05.
Manze mimi nilibaiwa nguo hata kai jafika Kisumu. I think I was the first one to have it.
Yes.
Na masafari boot, ma Timberland. Mimi nilivaa Timberland nikiwa mdogo.
Mm.
Na St. John. Unaita St. John.
Sasa St. John na Ronaldo. Kulikuwa na hizi matisho za Ronaldo. Yes, times ndo Brazil walishindanga World Cup.
Yes,
yes. Yes. Zuma tisho za Ronaldo na nini. Nilikuwa na spoiliwa yaani in short. Chuo nilikuwa napelekwa na ndae, narudishwa na ndae. So, kwa nimezoea hiyo life.
Soft life.
Soft life.
Mm.
Nilikuwa kipumpu, hata saa hii wase uniona wanashangaa.
Mm.
So, nimefika hii life, Hii life manze ya kuenda chachi, tena ni gani. Tena hii kitu inaitwa church ni nini?
Mm.
Unanipata? So nimetolewa Kisumu, nimepelekwa UG. Nimekula huko ma peanuts. kwa samaki.
Mm.
Nimechoka. Sija settle hata kidogo akili, tumerudishwa LD.
Yes.
Penye tulikuwa watu wenye tulikuwa tunaongea kwa simu ama au anakuja huko home. Juu sina kumbuka nimekuambia home kulikuwa fiti na nyumba ni kubwa.
Mm.
Wanakaa. But mimi sikuwa yenda kukaa huko. Kama ukienda maybe ni burial mmeenda siku moja mmerudi.
Mm.
Ah, seni si wasemi wa inter. Okay, your family but amjazoeana hivyo ati tunaweza bonga venye tunabonga hivi.
Mm.
Aya, Kiroma miss, nimekuambia mimi ni pompom. Mimi niko nimezoea kudishi. Shosho wangu alikuwa anapika chakula kwa wingi mpaka inabaki. Umefika pale, sasa jumko wengi inabidi wamereshwa. Unaona?
So kwa njaa full time, hey, kwa sababu ni growing.
Eh, hey, alafu pale guka ako na madem peke yake. Ana boy, ana mtoto boy.
Mm.
Unaona? So mimi ndio mwanaume pale. So mademu wanapika tu sembe kiasi, wanakula kiasi. Hawa washazoea.
Mm.
Boy manzi na mimi ni teenager saa hizo.
Mm.
Appetite hapo ndio adole imeingia, appetite iko juu. But nilimanuva.
Mm.
So tukakaka. Ikakuwa sasa tena nikapelekwa kwa guka yangu mwingine.
Mm.
Anaitwa Njoroge.
Yuko wapi? LD pia.
Yuko LD pia.
Oh, okay.
So ni kama hapa tena nisukumwe. Nisukumwe South B.
Mm.
Nikakaa huko. Sasa huko kwake nao kulikuwa kunoma. Tulikuwa tunalalanga kaume. Unalala ukiwa chonjo. Unalala na nguo. Yendo, tulifika yonde ilikuwa orientation ya kwanza. Yendo alinipea the first real talk.
Yes.
Najua huku. Hmm? He's soft spoken. Huku. Mm. Wanandi unaona imlima. Wanandi wako hiyo the other side.
Mm.
Leo usiku kilala. Utasikia wakiimba imba. Hizo chant zao.
Mm.
Na utasikia ikikaribia usishtuke. Lakini sasa tunalala tukiwa rada. Va socks ngapi, uko na nguo ngapi? Namwambia. Va socks 4.
Mm.
Va jeans 4.
Yes.
T-shirt 4. Yaani yenye kikiumana kitoka mbio at least
to have enough.
Mm. Eh. I kid you not, tulikuwa tunalala hivyo. Na true to his words, nilisikia those exact things alikuwa anasema. Tumedoze hivi, unaanza kusikia hivi. Unajua wanaume venye wanaanza kunini, kuchant.
Mm.
Unajua wakalewa kwa so traditional, bado wanafuata hizo tradition up to date. Hadi ukipelekwa kutae na nini.
Yes.
Mm. So unasikia hizo chants. Wamewasha kibonfire. Sasa, nikamona, alafu unajua wakaleni wasiwaspia sana.
Mm.
So nikamona jipanga. So kuna hub yenye hii vita yote ilikuwa inafanyika LD ilikuwa inaitwa Huruma, state fulani inaitwa Huruma na nyingine inaitwa Langas. So Huruma na Langas ndio kulikuwa kuna kwa hizo noma sana.
Anakunga Langas ikimik headlines. Yes.
Yeah.
Mm.
So unapata Huruma wakichachisha ama wakale wakipigwa Huruma, hiyo tribe nyingine yenye wako Langas hawalali hiyo siku.
Mm.
So ilikuwa anga hivyo. So Langas nao wakipigwa wakale, sasa hiyo ni mongi chwa ameangushwa. Langas wakipigwa wakaleo wanaanza kujipanga usiku. So hizi mamitazi kwa hapa chini ya mlima zinavamiwa.
Mm.
Unipata?
Mm.
Kuna time tulitoka mbio walikuwa wamekam. But sasa maneiba juu sasa guka yangu pia pale penye amekaa alikaa miaka mingi wamejuana au ndio alitusaidia. But sasa utaishi hivi mpaka lini?